Fakaza lo tete mnane muva lapho ngicabanga ukuthi kuzwakalisa lelo culo uthando lokaNkulunkulu lucebile futhi lumsulwa kangaka alona mkhawulo futhi luqine kangaka. Usukulu nje epho kithi masithule nje namakhanda ethu ekhotheme manje sicule lelo enkosini ngaphambi nje kumkhuleko nje uThedi uma uthanda sinikeze indlela encane futhi asicule nje namakhanda ethu ekhotheme amehlo ethu evaliwe ngaphambi nje kumkhuleko uthando lukaNkulunkulu lucebile futhi lumsulwa kangaka aluna kulinganiswa futhi luqine kangaka luyohlala njalo
if the ink all the water
umoyinki onke amanzi ephenduka uyinki nazo zonke izibhakabhaka zenziwa ngephepha lesikhumba kulotshela kulo nazo zonke isiqo emhlabeni silusiba nawo wonke umuntu engumbhali ngomsebenzi nokho akunakho uzakalisa uthando lukaNkulunkulu ezizweni esiwileyo sika-Adam.
We thank thee Father for that precious blood of the
siyakubonga baba ngalelo gazi eliyigugu lenkosi Jesu nangalokho kusa okuyinkumbulo yokuvuka nangothando lwakho oluhlingayo elophayo ndawo zonke ezinhliziyweni zethu namhlanje ngomoya ongcwele.
Bring us into a fellowship with him, the divine one.
Busilethe hlanganyeleni naye lowo nobuNkulunkulu umdali singelise buzolaneni emhlabeni bungakaze behlulwe.
No lodge, no vow.
Akukho dlangala noma isifungo esingasoze soze sakhathaniseka nobuzalwane babesilisa nabesifazane abazele ngokusha futhi obuyoba yiculo labangcwele nezingelosi kuze kube phakade.
We pray today that you will bless all.
Siyakhuleka namhlanje ukuthi uzobusisa konke lokho esikwenzayo ukuzama ukubonakalisa ukuthokoza kwethu kwethu ezinhlizweni zethu kuwe ngalokho senzele khona.
And to know that not only was the disciples' hearts made happy that morning, Mary and Mary Magdalene.
Futhi kwazi ukuthi kwakungesizo kuphela izinhliziyo zabafundi ezajatshuliswa ngalokho kusa uMaria noMaria Magdalena kodwa nathi abafundi bakho namuhla izinhliziyo zethu zenziwe zajabule hore sithola ngalo ukuthi akafile kodwa uyaphila kwangathi angahlala njalo ephile ezinhliziyweni zethu phakathi kwethu siyacela egameni likaJesu amen.
There could never be anyone express the rest.
Bekungeke kube khona noma ubani ubonakaliso kuvuka manje nga lokhu kusa kokuvuka kwesikale sihle kakhulu sezehlakalo ezincane okwenzeka ibandleni manje ukuthi omama benikela izingane zabo kuyinto entsha into ethile yengezwe ekhaya labo esinye sibusisa esisha sifikile kubo futhi bafuna ukuphenduleni basinike uNkulunkulu.
And then after the morning message,
kodikonake emva kokumlayezo sekuseni sizoba nomkhuleko wabagulayo ukuthi uzovuswa ekuguleni kwakho ungene kuphileni okusha. Khona ke masinyane emva kwalokho kulabo abangakabhabhathizwa sizoba nokuvuka kwalokho ukungcwatshwa emanzini ukuvukelwe ebusheni bempilo konke kanye kanye kungukuvuka kulokhu kusa ukuvuka. Izinhliziyo zethu zenziwe zajabula futhi zakhanya njengoba sicula amaculo futhi silalela ubufakazi babanye balokhu kusa kokuvuka okumangalisayo futhi sibuka ngaphandle futhi sibona uNkulunkulu ujabule ngakho izihlahla ziyavuka. Ngesinye isikhathi sedlule ezansi Kentucky, uMnumzane Wood nami sasizingela ezinkwetshetshwe futhi senyukela endaweni yendoda. Leyo ndoda kungahle ukuba ihlezi ikhona lapha manje ngakho konke engikwaziyo futhi yayifanele ukuba umbika inkolo futhi uFuthi Wood wamcela wathi ngingazingela izinkwetshetshe endaweni yakho na? Yathi yebo Wood, ngingazingela izinkwetshetshe, qhubekela emuva.
He said, well, I brought my pastor along.
Wathi awu ngilethe ngihambisana nomelusi wami futhi yathi Wood awuqondile ukungitshela ukuthi usuwehle ngangokuthi ufanele utshele umshumayeli nawe ngaso sonke isikhathi futhi ngakho wangibizela ukungethula.
And the fellow had said he was rather a
Njumfo wayethe kuba uhlobo lomfo olukhuni watshelwa abanye ukuthi kodwa wayengebone lutho ukumenza akholwe futhi kwakukhona isihlahla samaphula simile lapho engangikhe yaphula kwakungu-Agasti futhi kathi kumnumzana ohloniphekile ngathi sidala kangakanani leso sihlahla na futhi wathi minyaka engamashumi amathathu ethize into ethize noma okunye wayesitshalile futhi ngathi kade udla amaphula kusukela siwathela na yebo mnumzane
What happens to that tree?
Ngathi kwenzakaleni kulesi sihlahla na uma uzosibuka manje sekungu-Agasti kade kunesimo sezulu esishisayo sonke lesi sikhathi kodwa manje amaqabunga ayawohloka kulesi sihlahla futhi amanzi esihlahla ayasuka emigatsheni ehlela phansi ezimpandeni Uba afanele ahlale liphezulu lapha sonke isikhathi sasebusika isihlahla besingeke sisaba khona kodwa ehlela phansi ekungcoleni kuba azifihle emimoyeni ebandayo uma ibehlale phezulu lapha besizofa besingeke siphinde nhlobo sithele amaphula kodwa ayedla kuba acashe ezimpandeni ukuba abuye ngonyako zayo ukukulethela amanye amaphula evela ndawo lathize namanye amaqabunga Futhi ngathi manje mnumzane ngiyakunxusa ngitshela ukuthi kuhlakani buni obenza lawo manzi esihlahla shiye esihlahla ngaphambi kwanoma yisiphi isimo sezulu esibandayo futhi ehlele phansi ezimpandeni kucasha na uma ngangitshela ukuthi yini eyenza lokho futhi ungichazele khona yini ekwenzayo kaleke ngizokumvumela ukubeka isala sakho kuNkulunkulu Ngathi ufake amanzi esigxotsheni futhi ubone ukuthi azokwenza yini. Bone ukuthi kuguquka kwenkathi yonyaka izokwenza yini. Kukhona ubuhlakani obuthize obukhulu obuhambisa lawo manzi sihlahlehlele phansi ezibandeni. Futhi bese-ke kubuyisela futhi nokuphila okusha. Leyo nguNkulunkulu. Futhi yathi angikaze ngiye esontweni kakhulu impela yathi kodwa kwakukhona umshumayeli ophumela lapho ekuthini ngesinye isikhathi futhi watshela isifazane othize owayehlala phezulu egqubeni ukuthi udade wabo wayengaleya emhlanganweni ngalobo busuku futhi wamtshela ukuthi wayekhulekela udade owayena umdlavuza futhi wathi mkami nami sasikade siphezulu lapho kumsiza futhi yathi wayekambi kakhulu nomdlavuza wesisu kuze kuthi babedingeka bamphendule empeteni keshiti nokunye nokunye udade wabo wabuye nedoko lesandla Wathi emva kokuba indoda yayimtshele ngezimo zakhe nako konke yathi beka iduku kuye futhi wathi uyaphila namhlanje futhi nje kuyabonisa ngathi ubuhlakani bufanayo batshela lawo manzi esihlahla esihlahleni unyaka nonyaka khona ngo phambi kwamehlo akho ukwehlela phansi ezimpandeni futhi acashe kwakungubuhlakani bufanayo bangitshela ukuthi wesifazane wayezophulukiswa lapho ebeka ngathi lokho akufihlekile kakhulu kakhulu unomshumayelo ongcono kakhulu omi phambi kweyadi lakho isihlahla okutshelayo unyaka emva konyaka uma nje sizobuka nqe zonke sibone uNkulunkulu wonke indawo kuso sonke isihlahla wonke umcotshana kukho lutho olungawuveza kodwa uNkulunkulu singakuveza okubukeka njengawo kodwa hayi lokho kuphila nguNkulunkulu manje umucwana utshani wenezelwe kwamanye amakhaya lapha futhi sifuna ukubusisa lezi zingane zisencane enkosini Teddy sinecilo lincane lapha esiliculayo bangeniseni ungalidlala lelo njengenkathi yomama ayifuna izingane zabo zibusiswe nobaba bazokwenyusela abancane babo lapha ealtare futhi sinenqwaba ezibala ezincenyane zephasika lapha kuleli altare kulokhu kusa sinjalo na ngiyacabanga kukhona umariya omncane oruth orebeka ujakobo omncane upawulu nojohane bonke lapha izimbala ezincane zephasika zesinye isizukulwane
Lee Brother Beeler wants to get this picture of this this little fellow standing here, and it's Brother Woods' grandchild, Sister Woods over here.
Kulungile khona lapho ngikholwa ukuthi umfowethu Bila ufuna ukuthola lesi sithombe salo lo mfo omncane omi lapha ngumzukulu kamfowethu Wood utatewethu Wood ngapha futhi abanye bayeza manje nabancinyane babo wozani ngaphambili ngoba fo kulungile futhi Neville
Great is the union of holy wedlock
Kukhulu kuhlangana efindweni lomshado engcwele kwamiselwe nguNkulunkulu futhi ngefindo lomshado engcwele uveza lezi zinganyana ezithandekayo Uzodingeka ukutshela igama lakho lapha manje uBrenda Sue ubukeka wehlukile kakhulu umntwanyana kunange nkathi ngikubone kokuqala awu nangu Brenda siwood mncane ngempela umcebo omncane ligugu ezinhlizweni zethu sonke futhi kakhulukazi kulomama osemusha nobaba
In the Bible times many people sprinkle these little babies
Furingizikati zepepele abantu abaningi bayazifafaza lezi zinganyana kodwa sizabukulandela inkambiso yepepele ngokusondele ngangesingakwenza asikaze sibone lapho bake bafafazwa khona epepeleni kodwa balethe inkosini uJesu futhi yababuzisa futhi siyabathatha njengezinceku zakhe futhi sibaphakamisele kuye ngekholo ukuthi uyazi ukuthi umkhulu uziqhenya kangakanani uyazi ngakho asikhothemisa amakhanda ethu umzuzwana nje Nkosi Jesu umntwana kaNkulunkulu owakhululwa ngenxa yesiphambeko sethu futhi kuyinto eyigugu kakhulu kubona abantwana abancane belethwe kuwe esikhumbuzweni salokho okwenzeka eminyakeni eminingi edlule lapho omama nobaba baletha abancinyane babo kuwe
We hold before thee today in arms of faith.
Sibamba phambi kwakho namhlanje ngezingalo zokukholwa uBrenda Siwood mncane uthingele emndenini kamfowethu David nomkakhe oyigugu.
Father God bless this child.
Baba uNkulunkulu busisa lo mntwana bayavuma ukukholwa kwabo kuwe njengoba bethula umntwana wabo ekuhlanganeni kwabo futhi siyakhuleka ukuthi uzobabusisa. Futhi kwangathi izinhliziyo zabo zikafudumala ngomoya ongcwele ukuba baphile ngokwesaba uNkulunkulu kanjalo izimpilo ezinikelwe ukuthi lengane izolethwa ekhaya lamaKristu ikhulise kuleyaleni kukaNkulunkulu futhi iphile ende impilo ejabisayo lapha emhlabeni futhi ikukhonze zonke izinsuku zokuphila kwayo. Futhi enkazimulweni lapho imindeni ibuthana nxa zonke kwangathi uBrenda siwo mncane nobaba wakhe nomama nabo bonke abantu bakubo babuthane ngokuzungeza isihlalo sawo bukhosi sikaNkulunkulu behlengiwe ngomusa kaKristu lapho simphakamisela kuye manje
My little sister I now give thee to the Lord Jesus Christ for a life of
Tedewethu mncane manje ngikunikele inkosini uJesu Kristu kwempilo yenkonzo kuye egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu Amen. uNkulunkulu akubusise Marilyn David inqwaba yizinjabulo nezimpumelelo kwangathi omncinyane angaphilela umbuso kaNkulunkulu. Manje nangu umfana omuhle kumamatheko kukhulu ebusweni bakhe igama lakhe uSharon Rose Dalton ngabe lena ingane kamfowethu Edna endaweni ethize futhi cishe eminyakeni ngamashumi amabili nambili edlule uNkulunkulu wathatha ezingalweni zami uSharon Rose omncane osezulwini namhlanje futhi manje kumnikela kuye nguSharon Rose Dalton siyamazi umfowethu Ed nodadewethu Dalton lapha njengabangane bethu abayigugu ingane ethandeka kanje pho
Our Heavenly Father we bring to you this little Sharon Rose
Baba wethu esezulwini silethe kuwe lo Sharon Rose omncane sikhumbuzweni senkosi uJesu enkulu owami emhlabeni futhi balethe kuye amantombazana amancane njengalena ngikhulekela lengane enkosi kwangathi ingaphile futhi iqine futhi iphile kwangathi ingaphilele inkazimulo kaNkulunkulu busisa uyise nonina kwangathi ingakhuliswe kuyaleni kukaNkulunkulu
They're confessing their faith.
Bavuma ukukhola kwabo kuwe njengoba bethule ingane yabo kuwe. Manje sinika wena uSharon Rose Dalton omncane ukuthi uzobusisa impilo yakhe Nkosi. Ngimethulela ezingalweni zikamama wakhe nobaba kuwe. Nkosi yami nomsindisi uJesu Kristu ngenkazimulo yakhe. Amen. Nkulunkulu akubusise dadewethu nawe mfowethu. Uyomncane umfana ogulayo yini inkathazo yakhe na into ethize ihlukile ngiyamkholwa Nkosi uNkulunkulu ngiletha kuwe uMasino umncane ngiyakhuleka Nkosi Jesu ukuthi uzothatha lengane engiyibambile phakathi lapha ngezingalo zami ukuba ngimnikele kuwe ngiyaqalekisa lenhlupheko ephezu kwakhe egameni likaJesu Kristu kwangathi uMesino omncane angabekwa ezandleni zakho Nkosi futhi kwangathi ukuhlupheka kungasuka kuye Kwangathi ingane ingaphilela udumo nenkazimulo kaNkulunkulu, abazali babonakalisa ukukholwa kwabo njengoba bemletha. Kwangathi ungamphulukisa umntwana futhi umphilise. Kwangathi angaphilele inkazimulo kaNkulunkulu ukuba kukhonze. Nkosi uNkulunkulu, nginikela kuwe umasini omncane egameni likaJesu Kristu ngenxa yempilo yakhe nangenxa yokuphulukiswa kwakhe. Amen. Kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke. Oh, intombazanyana futhi na? Aw, lokho kuhle. Yengibela lapha mfo omncane, yima phezulu lapha ngo, igama lakho ungu Samna. Mfo wethu nodadewethu Samna. Ngiyakholwa nivele Georgia, aninjalo na? Ngicabanga ukuthi ngawukhumbula umkhuleko. Kunabantu abaningi ezansi lapho. Lona ngu Latrail. UDwight noDavid ulizwile igama labo, kwangathi uNkulunkulu angabhala amagama abo encwadini yokuphila ewundlu. Baba wethu asezulwini, siletha lezi zithathe ezincane kuwe kulokhu kusa, njengoba ngibeka isandla sami emqhinweni omncane ngokunqamula ekhanda labo, izinwele ezincane ezithambile zalaba abafana. Wo Nkosi, babusise bazali babo, baveze uthando lwabo nokholo lwabo kuwe ngokwethula abantwana babo, futhi siyabanikela kuwe Nkosi, njengoba bethathwe ezinkaleni zabazali ukuba bame lapha kuleli altare kulokhu kuza, izimpilo ezehlukaniselwe kuNkulunkulu. Babusise Baba, siyakhuleka ukuthi uzobavumela baphile ukuba babe ngabajabule zonke izinsuku zokuphila kwabo, ukuphila kuphakade ezweni elizayo, bangathi bangakhuliswa ekuyaleni kukaNkulunkulu ekhaya lamaKristu. Manje ngomyalo kaJesu Kristu unikezwe isibonelo kubefundisi bakhe ukuthi bafanele balandele njengoba akwenza. Ngibathula kuwe egameni likaJesu Kristu. Amen.
Way down in the sunshine state of Georgia, this baby was brought here by her loving father.
Lephansi zwelimisebela ngeGeorgia, lengane yalethwa lapha ngubaba wayo, yithandayo nomama wayo, ukuba inikelwe kuwe kulokhu kusa okuyisikhumbuzo ngomtomelo womusa wakhe emndenini wabo. Ngiyakhuleka ukuthi uzobusisa uRenie omncane, umama wakhe nobaba, futhi baveza ukholo lwabo kuwe ngokuletha umntwana, bafuna izibusiso zakho phezu kwakhe. Kungangathi angaphile futhi abe ngoqinile umKristu ejabule zonke izinsuku zokuphila kwakhe, futhi abe nokuphila kuphakathi ezinsukwini ezizayo, ezweni elizayo. Siphe khona Baba, njengoba uphakamise izinto ezincane ezimnene njengalaba abantwana namhlanje kuseni, ngezingalo zakho Qobo imindeni iveze ukukholwa kwayo kuwe ngokuziletha ezincubini zakho, futhi siyambusisa uRenie omncane, futhi simnika wena esuka ezingalweni zabazali bakhe eya kuwe egameni likaJesu Kristu. Kwangathi ungambusisa. Amen. Busisa mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Renie, ake nje sicule ivesi lincane lalelo. Bangenzeni, bangenzeni, angenzeni besuke masimini yesono. Bangenzeni, bangenzeni, leta nabancinyane kuJesu. Bengingathanda kanjani ukuba emqeni futhi ngikhulume ngamunye ngamunye wabo abafa abancane, kodwa nje ngingothatha kancane empeleni nabantu bamile. Futhi wothi ubetshelile namhlanje kuseni uthe ikolo lakhe belibuhlungu ngenxa yokuma, anazi ukuthi ngikuthakasela kanjani ukuma kwenu nokulinda. Futhi nje ngizoshesha ngomlayezo ngokunokwenzeka, futhi lalelisisani, ngizange ngibe nesikhathi sokulungiselela le nkonzo yasekuseni noma lomlayezo kulokhu kusa. Umsuzwana nje ngicoshe indikimba nento ethize ebihlukile, futhi ngephasikele edlule ngashubele ngendaba ethi ephila wangithanda, efa wangisindisa, embelwa wathwala izono zami zaya kunje, evuka walungisisa ngesihle phakade, ngolunye usuku uyeza, oh usuku lwegugu. Futhi khona-ke ngalokhu kusa sishumele ngendaba ethi ngiyazi. Futhi manje uma iNkosi ithanda, ngifuna ukufunda esahlukweni sikaMarko ngcwele, futhi khulekani nami manje, futhi ngokushesha emva kwalokhu kuzoba inkonzo yokuphulukisa, bese kuthi-ke emva kwenkonzo yokuphulukisa kuzoba inkonzo yobhaphathizo, bese kuthi-ke izinkonzo zizoba sebusuku ligamenxe lesikhombisa. Manje uMakho weshumi nesithupha selidlulile isabatha uMaria Magdalena, uMaria unina kaJesu noSalome baletha amakha ukuba beze bamgcobe. Kuseni kakhulu ngosuku lokuqala leviki beze ethuneni ekuphumeni kwelanga.
And they said among themselves, who shall
bakhuluma bodwa bathi ngubani uyakusigingela itshe lisuke emnyango wethuna na. Bathi kubheka babona ukuthi itshe seligingqiwe ngokuba lalilikhulu kakhulu.
And entering into the sepulchre they saw a young man sitting on the right side.
Uthe bengena ethuneni babona insizwa ehlezi ngakwesokunene yembethe ingubo yende emhlophe bethuka.
And they said unto them, and he said unto them, be not afraid.
Kepha bathi kubo, kepha yathi kubo, ningesabi, ngifuna uJesu waseNazaretha obebethelwe esiphambanweni uvukile kakho lapha. Bikani nansi indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani futhi nitshele abafundi bakhe kanye noPetru ukuthi uyanandulela ukuya eGalile, uza kumbona lapho njengalokhu eshilo kini. Base bephuma babaleke ethuneni ngokuba babefikelwe ngokuthuthumela nokumangala abashongo lutho kumuntu ngokuba babesaba. Manje uJesus evukile kusesekuseni ngosuku lokuqala lweviki wabonakala kuqala kuMaria Magdalena ayekhiphe kuya amademoni ayisikhombisa.
And she went and told
yena wahamba wababikela labo ababenaye lapho besalila bekhala yabo babesezaleni futhi.
And they, when they had heard that he was alive,
bathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa. Awaqondele kanjani amazwi kaNkulunkulu?
After that he appeared unto
emva kwalokho wabonakala ngesinye isimo kwababili kubo behamba bemaphandleni ngenkathi futhi bahamba babikela banye nalabo abaze bakholwa. Ngasebuva wabonakala kwabayishumi nanye behlezi ekudleni wabasola ngenhliziyo ngokungakholwa kwabo nangobulukhuni benhliziyo yabo ngokuba bengakholwanga yilabo abambonileyo esevukile.
And he said unto them, go ye into all the world.
Wasethi kubo, hambani niyezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhaphathizwe uyakusindiswa, ngakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bashumayele ngezilimi ezintsha, baphathe izinyoka, uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nengozi, bayakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde.
So then after the Lord had spoken,
njalo-ke iNkosi isikhulumile kubo yakhushulela ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona baphuma bashumayela ezindaweni zonke iNkosi isebenza nabo iqinise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Amen.
I would like to take a text from two words. Go tell.
Ngithanda ukuthatha indikimbe emagameni amabili, hambani nitshele. Uyazi akukwenzela kuhle kakhulu ukuhamba uma ungenayo into ethize ukuba ixoxe.
I think that's been a whole lot of the trouble of today.
Ngicabanga ukuthi lokho kube inkathazo ningi yanamhlanje. Siyahamba sikusho, siyahamba kodwa ayikho into kuba siyisho. Akukho lutho lwanoma yiyiphi inzuzo, akukho lutho olungasiza abantu.
But if we will follow the instructions as these disciples who got the commission, we have the same commission.
Kodwa uma sizolandela imiyalo njengalabo abafundi abathola imiyalo, sinemiyalo ofanayo. Hambani nitshele abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo. Hambani nikusho.
Then he says, go preach it and show these signs.
Kona ke uthi hambani nikushumayele futhi nikhombise lezi zibonakaliso ukuthi ngiyaphila ngivele kufeni. Lezo njepho hambani nitshele futhi hambani nikhombise abafundi bami lezi zinto enizibonile ukuthi angifile kodwa ngivukile kufeni.
In the morning message this morning we found that every one of us has a little
Imlezo lesekutheni kulokhu kusazi tjela ukuthi sonke ngamunye sinomloshane induduma yezinkathazo nezivivinyo esihlezi chwiphe zikwazo ngesinye isikhathi izilindele induduze sithole ukuthi ukhokho omkhulu uJobe wathola umbono ngoba babengakaze babe nephasika nokho kodwa wabona iminyaka ezinkulungwane ezine ukuqhela kulokhu kusa Wabona iminyaka izinkulungwane ezine ukuqhela iphasika futhi wamemeza kakhulu osizini lwakhe ngiyazi umhlengi wami uyaphila izinsuku zokugcina uyakuma emhlabeni nakuba ngemuva kokuba izibungu zesikhumba ziphuphise lomzimba lokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu manje emva kwephasika sitshela ukuthi uNkulunkulu wanikeza umuntu umyalo hambani nitshele futhi uma usho lokhu kuzokulandela hambani futhi nitshele manje usizi kalutho njengoba ngishilo kuhamba ngaphandle uma kukhona into ozoyisho futhi uma unomlayezo oyiphutha ukuba usho khona-ke kusoze kosiza kalutho uzofanele usho ukuthi yini imfihlo
Some time ago I was reading in a book of a little boy.
Ngesikhathi sedlule ngakufunda encwadini ngomfanyane wayengenele umkhudelwane futhi kulomkhudelwane wadingeka azenzele igama elidumile noma yimuphi umfanyana ozogcina igama lokuvunyelwa okudlula emqondweni wakhe aze afike endaweni ethize.
And he would speak
futhi wayodinga ukukhuluma leli gama lokuvunyelwa kwedlula nomgcini imsango wayezomvumela dlule lokho kwakungukuhlola iIQ ukuhlakanipha kokwazi ukuhlukanisa komntwana futhi lapho ifike endaweni ukukhuluma amazwi okuvunyelwa kwedlule elanikezwe yena isango laliyovuleka futhi wayezozuza udumo olukhulu
one little boy being very swift-footed And no good
man. Munyomfanyana ngononyawo olushesha kakhulu impela futhi wayazi kahle kakhulu ukuthi wayengabadlula bonke abafana emncintiswaneni noma wacaba ngokuthi wayengakwenza wayezilolonga usuku nosuku kugijima ukuthi wayephampa kanjani amaphampu akhe amancane walungisa umzimba wakhe ukuze engezi ukukhathala lapho esegijima. Futhi wazilolonga ukuthi angaqala kanjani ngezinyawo zakhe futhi athole ikhanda lakhe lithe phulukundlu ubhambi kwawo bonke abanye abafana. Futhi kanjani ukuthi ufanele aphefumule ngesikhathi sakhe sokugijima ukuze azobamba umoyampilo oze emzimbeni wakhe ukuze umgcine ephampa ukuthi ngeke wanensise inhliziyo yakhe kakhulu wakufunde kuwo wonke amacala engakwenza. Futhi ekuseni ngokusa umncintiswano owaqala ngabo kwakukhona abangaphezu kwekhulu namashumi amahlanu abafanyana belayinile onyakelo thize lo mfanyana wayengumfana ongosayizo kahle wobudala bakhe futhi wakhumbula konke ukuziqeqesha kwakhe futhi wayeselungele bangena emgqeni babeka ubuso babo obuncane entanjeni eyayiza ngakubo babeka amakhala abo amancane phezulu ngakuyo wayefunde yonke imithetho yalokho ezilungiselela futhi khona-ke lapho isibhamu sesidubulile futhi intambo yaqashulwa bafanyana baxhuma baya phambili futhi lo mfo omncane engofanelekile kahle waze waxhumela kude le kunabo bonke abanye
And down the track he went with a terrific speed.
Futhi wehla ngendlela ngezivini esesabekayo eqeqesheke kahle kwaze kwaba wayenga edlule bonke abafana ababesemkhudelwaneni futhi wayelabo isikhathi eside impela mhlawumbe umzuzu noma ngaphezulu ngaphambi kokuba banye bagijimi ababedlula bonke bake baze bafinyelele endaweni. Kodwa konke ukuqeqesha kwakhe ngokomzimba wayeseyikhohliwe igama lokuvunyelwa wedlule wayeseyikhohliwe yona kanye into efanele yisho ukuze imngenise esangweni futhi wayeyemuva naphambili futhi wacabanga futhi wahlelisisa engqondweni yakhe wayekhathalele kakhulu kwemvelo izimbo zemvelo zobenyama zomzimba wakhe waze wakhohlwe into enkulu ngokuqhubeka phansi emgqeni abanye abafana abangazange bagijime ngokushesha kakhulu balikhumbule igama lokuvunyelwa wedlule futhi bangene
We are so interested in building great shrines.
Ujala na namhlanje sikhathalele kakhulu kwakha amathempeli amakhulu namasonto nezakhiwe nobuye nobunye futhi sikhathalele kakhulu ukugcinela amabandla ethu elungiswe kahle nezakhiwe ezinhle nezihlalo ezisasikhumba zevukuzi nama okana mahle abafundisi bethu beqeqeshwe kahle kakhulu odokotela TN PhD ELLD ziqu kodwa sikukhotiwe sikugijima layo
naking go tell my disciples that I have raised from the dead and I'll meet them in Galilee.
Hambanini tshela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo futhi ngizohlangana nabo eGalile. Sikhohliwe igama elingumanka. Kade sibhizi kakhulu ngezinye izinto. Senza amasonto amakhulu, saka amahlelo amakhulu, saze sakhohlwa igama elingumanka.
Many lives has been saved because of preparation for oncoming events.
Izimpilo ziningi zisindisiwe ngenxa yokulungiselela izehlakalo ezizayo. Ngesikhathi esedlule katshela ukuthi eFlorida indoda yezindaba abezimo zezulu bathumela ukusakaza kwezindaba ukuthi ngokukhulisa iphepha esikhulu esizayo.
And one man
futhi ngendoda yayingumfuyi wezinkukhu futhi yaya kumakhelwane wayo futhi yamtshela ukuthi isiphepho sasiza kanakanga futhi wathi umpetho futhi nje waqhubeka kazange azibeke phezulu izinkukhu zakhe akazange aye emgodini ukucasha kazange enze amalungiselelo.
And his neighbor did make the arrangements.
Futhi umakhelwane wakhe wenza amalungiselelo kodwa lowo ongasithethangi sexwayiso zonke izinkukhu zakhe zaphephuka futhi zafa indlu yakhe yadilizela phansi isitoko sakhe salahleka wathunyelwa esibhedlela konke ngoba akathathanga kunaka nesexwayiso wayazi ukuthi umlayezo wawunikeziwe kodwa wehluleka kunaka umlayezo.
That's the way it's come today with many of our people. With many of our
Londela okuza ngayo namhlanje ngabantu bethu abaningi ngamabandla ethu amaningi siyazi ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi Jesu Kristu nguyizo lalomhlala phakade.
We know that the Bible teaches.
Siyazi ukuthi iBhayibheli liyafundisa Jesu washo ukuthi walongcwele ishumi nambili okholwa yimi nokuba imisebenzi engiyenzayo nayo uyakuyenza imisebenzi emikhulu kunalo uyakuyenza ngoba ngiya kubaba.
Now we've been interested in other things, not taking warning.
Manje besikhathalele ezinye izinto, singathathi isixwayiso, singanaki, sigijimile kodwa asinakanga umlayezo, sihambile kodwa asangazi ukuthi sisho ini uma sifika lapho.
A few days ago, when the churches of this world
izinsukile zimbala zedlule lapho amabandla alomhlaba ngenkathi amabandla amaKristu lalethwa emahlonini nehlazo lapho umhlonishwa nodumile nenceku emesabayo uNkulunkulu uBilly Graham walethwa ukuze nobuze neBhayibheli wayegijimile kodwa waye ukhohliwe umlayezo.
When that Mohammedan stood to his face and told him,
ngathi lowo kaMohammed wema ebusweni bakhe ngofuthi wamtshela uma leli kuyizwe likaNkulunkulu azikubone ulibonakalisa wayegijime kahle izimvuselelo ezinkulu izinto ezinkulu kodwa lapho kufika endaweni wayengenawo umlayezo.
I am risen from the dead. I am the same yesterday, today and forever.
Ngivukile kwabafileyo nginguye izolo namuhle laphakade ugijima ngokomzimba amabandla amahle amalungu amaningi amahlela amakhulu kodwa lokho akusilo inothi eligqamile.
Watch what followed, and these signs shall follow them.
Kaphela ukuthi kulandelane nalezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ukuhamba kodwa ungazi ukuthi uzethini. UNkulunkulu akakaze athumele umuntu ngaphandle kokuba amnike ukuthile kuba kusho. UNkulunkulu njalo eliqinisekise izwi lakhe.
Going but not able to tell when
uhamba kodwa ungakwazi ukusho uma ufika lapho kungakhathaleki ukuthi izimvuselelo zakho zikhulu kangakanani ukuthi ibandla lakho likhulu kangakanani noma ukuthi ihlelo lakho liwadlula ngobuningi kangakanani amanye uma ungenayo into ozobatshela yona yini onayo kodwa isixuku sabantu sihlangene ndawonye njengedlangana na sinomlayezo ukuba siwutshele umhlaba uJesu uyaphila kafile ukunaka umlayezo.
In this great nation that we now are thankful for, Kulesi sizwe
esikhulu esizibongayo manje, United States yaseMelika, kuzo zonke izinxushunxushu zayo, kuzo zonke izinhlamba zayo, wonke amaphuzu ayo mabi, noma kunjalo, isizwe esikhulu kunazo zonke emhlabeni, futhi kuqaleni ngoba yahlelwa kahle, ayizange ithwale umlayezo.
Many years ago when it was in its infancy, a story comes to my mind.
Iminyakelo eminingi edlule ngenkathi yayisebunganeni bayo, indaba yafika engqondweni yami ukuthi iBrithani yayizothatha inhlanganisela yamazwe yalesi sizwe, futhi kube khona iqembu lamadoda azihlanganise ndawonye, futhi yayisemsebenzini eqaphele, futhi kwakunehhashi limile lihintshelwe, futhi imgibeli elungele ukuligibela nanganoma yimuphi umzuzu.
First thing he got was a sign that the British was coming.
Into yokuqala ayitholayo kwakuyisibonakaliso sokuthi iBrithani yayiza, futhi waxamalazela ihashi lakhe. Kwakuyomenzela buhle buni ukusindisa ihashi lakhe na? Kwakuyomenzela buhle buni ukushaya ihashi nokuzama ukwenza indlela yakho kusuka kulelo bandla kuya epostini? Kwakuyomenzela buhle buni ukuba wayengenawo umlayezo ukutshela abantu na? Babeyewazi kanjani ukuzilungiselela na?
Our modern Paul Revere's has run more.
Oh, Paul Revere, bethu besibothele ukuthime kahle. Kodwa abayagijima nje, akukho umlayezo. Yona lilapha, inhlekelele ikhona. Izwe selise kugcineni, amabandla asehlangene nofuthi entaba lawo. Izizwe zihlangene nofuthi entaba lwazo. Impilo yomuntu sihlangene nofuthi entaba lwayo. Sayenza ihlangene nofuthi entaba layo. Sihlelile futhi zenza amabandla amakhulu, sapholisha abashumayeli bethu futhi sabahlela ndawonye ngokomzimba ukuthi bayazi ukuthi bangazisebenzisa kanjani zenze zabo nezandiso nonkamisa bonke babo nayonke into kahle nje nenjula mqondo ukuxhumana nabantu, kodwa lokho kusiko lokujeza kusho. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bayakukhuluma ngezilimi ezintsha. Uma inyoka ebulalayo ingabaluma, ngeke ibalimaze. Uma bebeke izandla zabo kwabagulayo, bayakusinda.
The world needs a messenger. With a message to tell something.
Yize lidinga izithunywa sinemlayezo ukuba sisho ukuthize, futhi sazi ukuthi umlayezo uvela kuphi nokuthi uvela kubani.
Paul Revere,
lapho ekibele ihashi lakhe, indoda eqhawe, indoda esemlandweni, inqobo nje, uma kukhona isizwe kuba yibe ngumlando waso.
He made that notable ride from the church steps.
Yize lokho kugibela kudumile ezitephezini zasesontweni nomlayezo wethusa wonke umuntu, kusukela kompofu kunabo bonke kuya koqebe kunabo bonke, kusukela kumlimi kuya kusomabhizinisi, iBrithani yayeza, futhi amasosha avolontiyayo noma ngasiphi isikhathi azilungiselele ukuhlethela, futhi lesi sizwe sikhulu sasindizwa.
If this heritage of God, if this people that God died for,
uma leli fele kaNkulunkulu, uma lokho abantu uNkulunkulu abafela, uma leli bandle libizwa ngegama lakhe, niyoke lisindiswe. Sifanele sibe nesithunywa sinomlayezo ovela esihlalweni sobukhosi ukuhlangabezana nensalele yalolu suku. Kukhona uGoliyathi, kodwa uNkulunkulu ngokuqinisekile uzoba noDavide ndawo ndawo. Kufanele sihlangabezane nokuxhumana, sifanele sibe sifanele sibe nomlayezo. Siyahamba singena lutho kulutho kuya kufakazisa uma sifika endaweni lapho isizwe noma abantu abaphika uJesu Kristu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, futhi umile ebusweni babefundisi bethu abanenselelo kakhulu banamhlanje. Futhi konake enhlanganweni yethu yebandla enkulu, uthola amanye amakhomanisi angamashumi amathathu epakisha amaphepha iminyaka engamashumi amabili noma engamashumi amathathu ukuthi angamalunga eqembu lamakhomanisi emabandleni yethu abumbene. Sikezani na kukombisa ukuthi bagijime ngaphandle komlayezo, betshengisa ngabo impela ubuzibulo besizwe, betshengisa ngobuzibulo obejwayelekile bebandla.
It all has come to a showdown. It's come to a place.
Oh, sekufike kwele manqamo, sekufike endaweni ukuthi ibandla elincane likholwe umlayezo, futhi lama ngezinyawo zombili namehlo alo emaphakathi nezimpambano enhlizweni yalo kuvuka kukaJesu Kristu okuvuthayo, sekufike endaweni lapho izizwe zidingeke zikuqonde kuya kwele manqamo. Umangalisa ukuthi amabandla uma umkhandlu wamabandla kuyikhekheba lezi nyosi kakhulu nobukhomanisi umangalisa ukuthi bangeke bakholelwe kokungaphezu kwemvelo umangalisa bengakholelwa kukhulumiseni kukankulunkulu abanamlayezo enhliziyweni yabo kungakhathaleki ukuthi bagijima kanzima kanjani uma umoya ongcwele ungena enhliziyweni yomuntu uzokholwa ukuthi ujesu kristu uvusiwe kwabafileyo futhi uyaphila ukuze ukwenza futhi uzokwenza intando leyo azela ukuyenza intando kankulunkulu empilweni yomuntu kodwa inkathazo siyagijima sihamba ngaphandle komlayezo sihamba lesayensi yezenkolo sihamba ngohlobo oluthize lokuhumusha kwebali imibhalo simele kuhamba novuko Abanitshela abafundi bami ukuthi ngizohlela ibandla elisha qhabo mnumzane Abanitshela abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo njengoba ngasho ukuthi ngiyovuka lo ngumlayezo ebandleni kulokhu kusa ukuthi uJesu akafile uyaphila futhi nje emkhulu futhi enamandla namhlanje njengoba wayehlale njalo Sibe nemilayezo eminingi yezixwayiso ukuba sizilungiselele upon review namanye amadoda amakhulu nezimpi ezinkulu neziphepho nezinto khona ke uNkulunkulu uthumela umlayezo wenduduzo futhi lona kwakungumlayezo wenduduzo Isikhathini esithize sedlule ngenkathi babeneziqile eningizimu amabhunu aziletha ngaphesheya zivele eningizimu afrika abomdabu esikubiza kanjalo namhlanje indoda eyikhaladi futhi bawawelisela ngapha futhi bawathengisela amamelikane eningizimu ukwenza iziqila ngawo
Great uprise about it in Africa today. Assassinations and so forth.
Iziphele ezinkulu ngakho eAfrika namhlanje ukusoxonga nokunye nokunye kuqhubeka. Balwela inkululeko yabo, banelungelo lokuyilwela. UNkulunkulu wenza umuntu, umuntu wenza iziqila kwakungahlosiwe neze.
Some few years ago I was in a coliseum.
Iminyakeni imbali edlule ngangisendlini enkulu yezemidlalo noma museum enkulu njalo. Ngangihamba ngibuka izithombe ezahlukene nezinto ngoba mina ngiyakwazisa ubuciko. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usebucikweni. Futhi ngenyuka futhi ngaqaphela ukuthi kwakukhona indoda endala yinigro yayisikhule ngempela ikhothile emahlombe ayo nje indilingane ezinele ngemuva kwekhanda layo yayifake isigqoko sayo.
And he was walking around and something
in that day hamba futhi into thize ngaleyo ndlela iqalaza njengokungathi yayibhekisisa noma ifuna into thize emuseum ngame muva futhi ngayibhekisisa esikhashana Ujembo kwesikhashana efike epoxini lithile elincane lapho futhi yabuka phakathi kulo futhi yethuka futhi amehlo ayo abanyaza yaxhumela emuva isuka epoxini umzuzu yakhumula isiqoko sayo siqinile yasibamba ngesandla sayo futhi ngayibhekisisa
As the old darky
futhi lapho mdalo ntsundi ekhothemisa ikhanda lakhe izinyembezi ziqala ukuqathaka ezihlathini zakhe futhi ngimbhekisisa ngokumangala esikashana impela Kuleke kacabanga ngizothola ukuthi yini le umfo omdala eyayimxhuxhumisile ngahamba ngasondelanga kulolu hlangothi futhi kwakubukeka kimi njengengubo yokugqoka lapho
Now I looked at him standing there I walked over I said how do you do uncle and he said How do you do sir?
Futhi ngayibuka emile lapho futhi ngahamba kancamula ngathi unjani malume futhi yathi unjani mnumzane futhi ngathi ngingumfundisi ngimakela ukukubona onikele ngomkhuleko kulendawo ngathi ngizokholwa ukuthi ngumKristu yathi nginguye mnumzane
And I said, what excited you so much?
Futhi ngathi yini kukuxhumise kakhulu kangaka na? Ngathi woza lapha. Futhi ngahamba nomfo mdala ngaleya. Wathi uyayibona leyo ngubo yokugqoka na? Ngathi yebo mnumzane. Yathi uyalibona lelo bale lapho na? Ngathi yebo mnumzane.
Said, put your hand on my side.
Yathi bekesela zakho hlangothini lwami yathi yini leyo ndawo emahadlahadla na yathi ibhathele kuqila lalihamba lapho ngelinye ilanga futhi lokho yikazi lika-Abraham lilikhona yathi ikazi lake lasuse ibhathele buqila kimi yathi lokho kungekukuxhumisa nawe na Ngama lapho ngimangela ngicabanga uma igazi lika-Abraham lincone laliyaxhuxhumisa xhuxhumisa isiqila ngobususa ibhandi lobuqila kuso belifanele kwenzani igazi likaJesu Kristu kubande abanjengorozela lapha lowo owaye isiqila sophuzo ngimi ofayo lusizo hluphekayo na Wasusa ipane lokuqila lesono enhlizeni yami. Kwakungafanele yini kuxhukumisa indoda na? Kwakungafanele yini kuyenze izizwe ngokwehlukile na? Kwakungafanele yini kuyenze ihloniphe ngokuzithoba lapho icabanga ngakho na? Ngeke wasibona isihlahla ngaphandle kokukhothamisa ikhanda lakho kanzima. Wazi ukuthi uJesu wahlenga impilo yakho kulowo muthi.
As we continue a moment with the slaves, and our thought,
there was a proclamation of the proclamation. Wawukhona isimemezelo, inkululeko yesimemezelo esasayinwa, futhi izigqila zazizokhululeka ngosuku oluthize. Wena wazi, uma bewungagaze uhlangane noKristu, awusoze wazi ukuthi kusho ukuthini kulezo zigqila.
When it went the message throughout the land, that you're going to be free. Kuhambile
umlayezo zweni lonke ukuthi uzokhululeka ngosuku oluthize thize mini uzokhululeka.
You'll not have to wear slave belts.
Uzokudingeka kuba uphinde ugqoke amabhande obugqila kanjalo futhi usophinde uthole noma yikuphi ukubhaxabulwa kodwa ukhululekile futhi isakabuzi saleyo United States enkulu. Awusesizwe senhlobo isigqila emva kwemini ngokusa kuthize thize. Wo ngokukulindela okukhulu balinda. Umayisoni besingabona lokho kuphela. Umayisoni besiyakuzwa kuphela ivangeli leqiniso. Kuke sikho kujoyina okunjengokwebandla, kodwa kushumayela ivangeli ukuthi ungakwazi ukukhululeka esonweni, ukuthi ungakhululwa ekuguleni kwakho ngezikhathi ezithize thize. Yileso sikhathi okholwa ngazo. Yazi lezo zigqila zazixhuxuma kakhulu futhi ngaphansi kwalokho kulindela zilindele ihora ziyokhululeka ngalo baze bangitshele ukuthi zabuthanela phansi kokuquma omama nabantwana abancane bonke babuthana futhi abanye babadala futhi bakhuphukela phezulu kwequma nxa zonke phakathi kobusuku. Babazi uma usuku luqala futhi ilanga liphuma ukuthi bayokhululeka ngeke ukuthatheka phezu komzuzu nengxenye kukhanyiselanga kusukela phezulu kwequma kodwa abanye babo babephezulu echophweni lequma bebhekisisa wo uma ilanga liphuma sikhululekile. Lokho kwakuyi-NDODANA noma i-LANGA. Kodwa uma i-NDODANA ivuka ngolunye lwalezi zinsuku futhi i-NDODANA yavuka eminyakeni yeminye angamakhulu ayisishumi nesishiyagalolunye edlule uphula lonke ipandla lomqila wakhulula bonke abathinjiyoyo waphulukisa zonke izifo wanikeza inkululeko kulabo abasekuboshweni besifanele kanjani ukugibela futhi siqaphele futhi lapho ilanga likhuphuka kuqala indodana eyayikho kuphakeme kunakho konke yakubona futhi yamemeza kakhulu phansi endodeni elandelayo sikhululekile futhi indoda elandelayo yamemeza endodeni ekhelile phansi eqhubeni sikhululekile kuze kufike kamu sikhululekile ngokuba ilanga laliphuma babelindele belindile belindelele lohora besifanele siyilindele kakhulu kangakanani namhlanje i-NDODANA kankulunkulu sikhululekile esonweni sikhululekile emakatangweni sikhululekile emikhubeni emibi sikhululekile ekubhebeni ekuphuzeni ekuxoxozeleni ngoba i-NDODANA kankulunkulu ivukile ethuneni futhi yaphula zonke izibopho. Konke kulahle sekuphelile, isikweleti sesikhokhiwe, inhlawulo sikhokhiwe, izono zigeziwe zasuka futhi sikhululekile. Wo sikhululekile bantu, ubugqila, inkululeko lapho indodela kaNkulunkulu ivuka nokuphulukisa emaphikweni ayo. Ngelinye ilanga iYesu kume esihlalweni sobukhosi ibuyele emhlabeni futhi khona ke siyoba ngabakhululekile kubo bonke ubuhlungu nakho konke ukulingwa sikhululwe eminjunjwini engayikufa futhi noma yini ehamba nokuphila okungafi ukuhlala nayo phakade siyokhululeka. Hambani nitshele yileyo nto kuyenza. Ngesikhathi seBhayibheli kwakukhona unyaka wejubhile ofikayo abantu ababethengisiwe ngenxa yezikweletu ababezikweletwa babekweleta isikweletu futhi babengeke basikhokhe ngakho babehamba futhi bazithengise bona kubantu ukuba babe yizigqila futhi babefanele babe yizigqila sabo isigqila sabo yonke impilo yabo. Kodwa njalo ngokuvamisile kufika usuku lomusa olwalwaziwa ngokuthi unyaka wejubhile. Njengomnyaka wejubhili usufikile khona ke kuphuma umpristi futhi wayesebethe icilongo futhi lelo cilongo laliqondiswe kuso sonke isigqila kungakhathaleki ukuthi sekube yisikhathi eside kangakanani kade ekhonza nokuthi kusekude kangakanani kudingeka akhonze uma lelo cilongo selikhalile leso sigqila sasikhululwa sasingalibeka phansi keja futhi siye ekhaya ebantwaneni baso sasingasadingeki ukuba siphinde sisebenze ngoba sasikhululekile uma ijubhili izwakele lelo cilongo lalinganikeza umsindo ongaqondakaliyo kodwa lanikeza umsindo oqondakalayo futhi umuntu wayengabeka phansi ithuluzi lakhe aye ekhaya ekhululekile ebugqilini kulokhu kuze ephepheni lathi futhi uma icilongo likhala ngokungaqondakaliyo kubani ozokwazi ukuthi enzeni na uma ibhayibheli lishumayele ukuthi ujesu kristu uvukile kwabafileyo unguye izolo namuhla laphakade futhi amacilongo esiwezwayo ekhala namhlanje ethi izinsuku zezimangalisa seledlule ayikho into engikuphikisa ngokukankulunkulu ubani ozokwazi ukuthi bazilungiselele kanjani na
What we need today is anointed messengers from God.
Esikudingayo namhlanje izithunywa ezicotshiwe ezivela kuNkulunkulu uvukile kwabafileyo nguye izolo namuhla laphakade lo ngumlayezo wosuku
Oh,
ube nemilayezo emikhulu kodwa iphasika liyimboze yonke imilayezo emikhulu iphasika laliyikho konke lapho ukufa kwenziwa ukulungiselela lokho isitha sokugcina Sasibonile ukugula kuphulukiswa eTestamenteni elidala. Sizibonile izibonakaliso ezenziwe eTestamenteni elidala. Kukhona imibono efika eTestamenteni elidala. Kodwa wonke umuntu waya ngo ethuneni emangala ukuthi uyoke aphinde yavuke futhi.
When these
disciples ngekathi laba bafundi bethola umlayezo omkhulu kunayo yonke ukuthi noma yimuphi umuntu ayoka uthole bathelani na bani nitshela abafundi bami ngivukile kwabafileyo ukufa kwanqotshwa kuzange kube khona muntu emhlabeni akukho umprofeti ngeke umuntu omkhulu akukho umuntu ongcwele ongakanqobe babengakunqoba ukukhula ngokomoya kaNkulunkulu babengakunqoba isikhathi ngomoya kaNkulunkulu futhi babone phambili izinto ezaziza babengakunqoba lokho kodwa kwakungekho muntu lapho owayecotshwe ngocobo olunjalo luvele kuNkulunkulu owayengenza le nkulumbiko ngingabeka phansi kuphela kwami ngizokuvusa futhi ngizani lo mzimba ngizovusa ngosuku lwesithathu ngaze kuba khona umuntu owayengenza inkulumo mbike njalo futhi kwakumangaza ezinhliziyweni zabo ukuthi lokhu bekungaba iqiniso noma cha kwele kuseni kuyephasika batshela umlayezo hambani niyezwe nilonke nishumayele ivangeli kuso sonke isidalwa ngivukile kwabafileyo bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe okholwayo futhi abhaphathizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulazwa futhi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo
In my name they shall cast out
bayokhipha amademoni bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephathe izinyoka noma baphuze izinto ezibulelayo akuyi kubalimaza uma bebeke izandla zabo kwabagulayo bayakusinda lezwe phasika ungomunye emilayezo evelele kakhulu khona ukufa kunqotshiwe Sicabanga ngomnqobo uNapoleone neminyaka yamashumi amathathu nantathu wayenqobe izwe wanqoba izwe wabhaxabula sonke isizwe esasizofanele sibhaxabulwe futhi wadumala kakhulu ngoba kungekho muntu omunye ukuba alwe naye wahlala phansi futhi wakhala kungekho muntu omunye ukuba alwe naye kodwa wadlala imithetho yomdlalo ngokungafanele Amashumi ezinkulungwane onondindi wayelandela umbutho wakhe futhi wahamba nezipamu nenkemba eneminyaka engamashumi amathathu nantathu wayenqoba umhlaba kodwa wake waba ngonqabelayo futhi wafa ngobhuza ngokuqile ngoba wayedlala imithetho yomdlalo ngokungafanele wayewukhohliwe umlayezo wayenqobile kodwa wayewukhohliwe umlayezo wahamba kodwa wakhohlwa ukuthi wayehambela ini njengomfanyane wagijima emncintiswaneni njengebandla ligijima namhlanje njengabantu abagijimayo sikijima isiphephelo sethu akusiyo amabhomu yajomo isiphephelo sethu nguJesu Kristu nokuvuka kwakhe Napoleone wayekhohle into yasemqoka kwenzekani kuye na wafa engohlulwe isiqothi umadakeni kungani na akazange adlale umdlalo kahle nakuba wayenqoba umhlaba ngokuphathekayo wayelungiselele ibutho wayeyisihlakaniphi sezembi wathethe zonke izizwe futhi wenze izinto ukuthi yena ukuthi angekho omunye umuntu owake wakwenza noma uyoke akwenze njengaye kodwa wayekhohlwe ukuthi umlayezo wangempela wawuyini wayethathile futhi enamandla akhe ezembi kodwa wakhohlwa amandla enkosi
The Lord is our consolation.
Amandla enkosi induduze yethu sinawo amanye amandla sikho sinye isiphephelo esinazo asikho uNkulunkulu iba nomusa thatha ukuphila kwami kodwa ungakivumeli ngikhohle lapho amandla ami evela khona avela enkosini angifuni izinto ezinhle zomhlaba ngifuna uJesu ngifuna uvuko lwakhe luvuthe empilweni yami Okwethiwe kanjani lokho kuJesu Kristu lamashumi amathathu nantathu eneminyaka engamashumi amathathu nantathu uJesu wayenakho konke wenza umhlaba futhi wayesezweni futhi izwe limazanga ngazange azenzele utumo akazange ahlanganise indoda yeke akazange ahlele noma yimaphi amabandla akazange azenzele amagama amakhulu ngesingayo Azange loba yeze ngaphambili nanoma yiziphi iziqu zemfundo isayenze zekolo nokunye akukaze kube nerekhodi lakhe eyakunoma yiziphi isikolo sesethe zekolo kodwa wayena uNkulunkulu wayena uNkulunkulu
Kuthe
neminyaka engamashumi amathathu nantathu wayenqobe wonke amademone enamathele ikhanda lakhe liphuma esokweni wanqoba ukugula wanqoba izinkoleloze wanqoba udevele wayenqoba kufa futhi ngenkathi yefa esiphambanweni wehlela emgodini ongela mkhawulo wesihogo futhi wanqoba ithoko
On Easter morning, he conquered the grave.
Futhi ekuseni kephasika wanqoba ithune. Ngani na? Wayedlala imithetho yomdlalo ngokufanele. Gijima nomlayezo. Wayenguye wahamba. Hambani uNkulunkulu wamthuma. Futhi wayenomlayezo kubabatshele. Futhi ngomlayezo lowo uNkulunkulu amnika wona. Wanqoba amandla kaSathane. Wanqoba ukugula. Wanqoba ukufa. Wanqoba isihogo. Wanqoba ithune. Ngani na? Wahamba. Hambani litshele. Ngihlale ngenze lokho ubaba wama ngikhombise ukuba ngikwenze. Angenzi lutho kepha lokho angitshele ukuba ngikwenze.
Then before he died, he said this.
Kunake ngaphambi kokuba afe, washe lokhu, njengalokhu ubaba ngithumile ngakho ngeke yalithuma. Ngesikho kwakha abantu ngamandla ezempi, ngesikho kufaka sonke isikhathi sakho kulowo zoba ngumongameli.
That might be essential.
Lokhu kungahle kuba kusemqoka kodwa kubalulekile kulokhu yizwe yalisekho sinomlayezo wodwa lokho ngokuthi uJesu Kristu wavuka kwabafileyo futhi nguye izolo lamuhle laphakade
Yesterday, in a little courtroom, they were trying to make me think something wasn't right. I said, I'm not a
crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. I'm not a crook. Ndidele tizi hey nami yathi umomuntu bekakhuluma nami kanjalo bekungathe ngimchikitshela ngencwadi ngathi qhabo umnunzana qhabo lokho kulungile leyo kusiye indlela okusondela kugo akulungile wathi awu kungani ungazazi lezi zinto ziqhubeka na kungani uphandle lapho wenza lezi zinto na ngathi ngicela isikhathi sami because of Jesu Christ
oh god how the people are blind and can't see it
Oh uNkulunkulu oh abali babuphuthekile futhi abakubona njengoba baba ngithumile ubaba wamthuma wahamba wayena mlezo ukutshela abantu futhi ehora lokufa anqoba ukufa futhi wanqoba isoko futhi wanqoba ithuli njengoba baba engithumile namlayezo yena ithuma namlayezo hayi kwakhe amabandla izinhlangano kepha hambani liyezele lonke futhi nibonisa amandla kamoya ongcwele
These signs shall
follow. This is the one that is the Umoyugela ukuzokhulekela kulokukusa ungangeni ngendlela ehlofu hlofuzayo woza lomlayezo enhlizweni yakho nginguye lo owayefile futhi ngiyaphila futhi nginguye onikeza umlayezo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abalabo abakholwayo Uma uNkulunkulu usomandla kathatha encane ingane nezincemo futhi iyaphendulela ukubona kwayo okujwayelekile uNkulunkulu kathatha ingane ingane umfana izelwe ingakazi ibone impilweni yayo futhi eneminyaka eyishumi nesithupha ukudala ambuyisele ukubona kwamehlo akakhe kuye uNkulunkulu kathatha ezihluphekelayo olusizi womuntu osedliwe ngumdlavuza futhi ngoba umlayezo uqinisile ngoba uNkulunkulu wathumela umlayezo ngoba uNkulunkulu wathumela izithunywa ungabazeki ukuthi zonke izibhamu zasihoko ziyobezidumbula kuye kunjalo uzokhubeka futhi awe futhi evuke futhi anqeke uzize ikhanda futhi akhubeke sinomlayezo akukho lutho oluzomisa
haleluya
Hallelujah! Pesca le lituala ke mlaka ibandla lami namasaka sihoka wayikulehlula. Bangasho abakufunayo, benza abakufunayo, debele yakadlanga futhi yaqhabalaza. Kodwa Jesu waphuma kwabafileyo, uhlala kithi namhlanje. Izizukulwane zimbale zidlule ngikhuluma nodokotela lami somkhulu owahumusha iBhayibheli kusukela kwisiharamu kuye esingisini futhi ngibonela lo Paul uncane uPaul weNkulunkulu lapho ngamaqhashazi amathathu amancane kulo ngathi dokotela lamhla yini leyo na wathi uNkulunkulu nezingxenye ezintathu ezingehlukaniseki futhi ngathi usho ukuthi uNkulunkulu hlale ezikhondlele ezintathu njengokuthi uBaba indodana nomoya ongcwele na wasukuma futhi wangibuka ezinyembezi ziphuma kuleyo mehlo ojuto wathi uyakukhola lokho futhi Branham na ngathi Gago, gago, kusetlizani yam. Wangikata ngezikelo zake futhi wathi ngamangala lapho ngibonela lapho izinto ezinkulu ziqhubeka lezibonakaliso uzenza wathi bangitshela ukuthi wawungumprofethi angizange ngikukholwe kuze kube manje manje ngiyazi kuye wathi lokho lo ngumlezo lokho yini zizamazabayisa umbuza kaNkulunkulu. Yebo, wathi ngolikusuku yokuvela mfana wathi uzophawula ubufakazi bakho ngakho yona leyo nto efanayo engiyabadoda abakhulu kunawo wonke sinayo lapho uyezinawa namadoda amakhulu uyezo iHollywood zonke izinhlobo zezincwethu zamabhayisikobho nayo yonke into embiza kodwa walenga lapho ngo emhlanganweni wathi kade ngineminyaka ethize engamashumi amathathu nento ukuthola leli humusho kungesikho kusuka eVatican Greek kodwa okuvela kwiAramic kuvela kulokho ngo uga kwisi aramiki uya esingisini kuthi ngithethe sonke lesisikhathi wathi ngisanda nje kungena endaweni lapho ngibona uNkulunkulu ebebheli abahamba wathi uyazi futhi preleme singazibona izibonakaliso nezimangaliso kodwa sibheka ukuthi iphimbo line ziphi izibonakaliso thina majuda sibona izibonakaliso kodwa sibheka iphimbo lezibonakaliso. Oh haleluya iphimbo lesibonakaliso uNkulunkulu watshela uMose uma bengenakuze iphimbo iphimbo lesibonakaliso sokuqala ke bayokuze iphimbo lesibonakaliso sesibili kungazikho kuningi kwesibonakaliso kodwa iphimbo lahamba nazo. Yabona lo Juda yalazi ukuthi lalikhuluma ngani lathi ngikubonile kubone kufihlakele ngizibonile izibonakaliso ezimangaliso izimpumputhe ziphilisiwe nazo zonke izinhlobo zezibonakaliso ezahlukene kodwa ngimangalile kodwa manje ngibona iphimbo emva kwaso lapho kungesikho kunquma uNkulunkulu izinkanye zintathu futhi uthi ungoyedwa uNkulunkulu baba futhi olandelayo indodana wathi uNkulunkulu uNkulunkulu izinkanye zintathu zingehlukaniseki zikaNkulunkulu izikhundla ezintathu zikaNkulunkulu wathi lokho kuye kuqinisekisa sinomlayezo abali litshela abafundi bami ngisuya lowo ofayo futhi omunye usesetuzane nokufa impela kanti omunye uyaphila nguye wayekhona khona nozakuza impande nenzalo kaDavid ekhanyayo nenkanyezi yokuza. Yebo, isiza ngani uhamba ukwenza ukuhamba uma ungenayo into ozoyisho na unayo into ozoyisho kunjalo Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngenithanda nonke wafela nina nonke uthando lwalungu Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu bangakho sokwe wabasebehlanganweni futhi wabona izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso zokubonakala kwakhe kwakhe ukuthi wehlukanisa kanjani futhi akhombise nezinto na lonke uNkulunkulu wasezulwini ovukile kwabafileyo. Ifanele nibone sibonakaliso sesibonakaliso sesiHeberu salo ukukhanya nje ngensika yomlilo futhi phakathi lapho ngomaka abathathu abancane ubaba indodana nomoya ongcwele okwakungesibo abantu abathathu kwakunguNkulunkulu yethu ehlala ezikhundleni ezintathu uNkulunkulu ofanayo. Haleluya! uNkulunkulu phezu kwakho uNkulunkulu enawe uNkulunkulu ekuwe ofanayo ezinhlisa yena uqobo ehlanze ibandla lakhe ukubuza aphile uma umnquma abe ngophisi bese ubeka uwodwa phandle lapha nomunye ngapha unye lapha ya ungubuhedeni ngakho konke ngikhona ukuthi kuvuka kuka Jesu Kristu evuswa kwabafileyo futhi kwakunguye kuphela umuntu ongasho ukuthi honke amandla emazulwini nasemhlabeni anikezwe esandleni sami honke amandla emazulwini nasemhlabeni anikezwe esandleni sami ngibani niyezini lonke futhi nishumele ivangeli kuzo zonke izidalwa ivangeli alizanga ngezi kuphela kepha ngamandla nezibonakaliso zikamoya ongcwele uNkulunkulu wakusiza ukuba ukukholwe lokho uNkulunkulu angisiza ukuba ngikholwe lokho futhi sizobona uJesu ngolukusuku when the trials of life is over lapho kukhandeka kwempilo sekwedlule siya kumbona uJesu ugcineni isihlelo sakhe sobukhozi sihle uzongembukela ekhaya emva kokuba usuku luseledlule kunjalo izihlabathi ziwashiwe ezinyathelweni zaleso sihambe sivela egwini lasegalini bambulala ngoba yena wayezenza uNkulunkulu futhi wayenguNkulunkulu. Babangise ngoba wafika izitshenziswa sokubulawa. Ngaleso sizathu ngingakholelwa ukuthi esitshenzisweni sokubulawa. UJesu wafika phansi koko kujeziswa, koko kujeziswa ngokubulawa. Ukuvela kuhulumeni wamazwe omhlaba waseRoma. Isijeziswa sokubulawa kwakunguku lengiso esiphambanweni. Wafika phansi kwesijeziswa sokubulawa, wahlutshulwa izingubo zakhe kuye, futhi walengiswa lapho, wamhlaziza futhi wafa kuleso simo, kodwa uNkulunkulu wamvusa ngosuku lesithathu. Futhi zingofakazi bakhe futhi uma singameni kubani ozomela na indoda ehlangana nami ngolungisuku yathi wo mfowethu Benema usho yini uyayeka ukusho wena limaze imizwa yabesifazane ngabo benezinwele ezifishane futhi ngabo benza lokho futhi benza lokho nokunye nokunye kanjalo ngathi uma ngingabatsheli kubani ozobatshela na ubani ozokusho na uthi hawu uthikutshelisa labo abashumayeli ngingaqoka kuba nabo bengithikuthelele kunaye iqiniso kunjalo njalo khona ke ubani ozokusho na umuntu othize uzofanele kusho uJesu wathi hambani nitshele hambani futhi nitshele abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo bekani nginani njalo kuze kube sekupheleli kwezo nekukhona lokho bangane na asikhuleke njengoba sikhonelisa amakhanda yethu manje esenzela umkhuleko
oh Father God truly go tell
Oh baba nkulunkulu ngokuqiniso hambani nitshele abafundi bami ukuthi ngivukile kwabafileyo futhi baba nkulunkulu kusikho ukuthi watshela abafundi bakho kuphela kodwa wafakazisa kuba ukuthi wavuka kwabafileyo wazibonakalisa wena uqobo nabo futhi wenza njengendlela owenza ngayo ngaphambi kokuba ufe Iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye ifikile futhi yedlula Nkosi. Umlezo usavutha, ukhanya nje futhi uvuthe ezinhlizweni zethu namuhla njengoba wawunjalo kulabo bavuthi. Ngoba sibone Nkosi evukile phakathi kwethu ngqo. Yenza izinto eyazenza ngaphambili. Siyazi ukuthi ivukile kwabafileyo. Iphasika lichaza okuningi kakhulu kithi. Ngoba sihlanganyele phakathi futhi sathwala inhlanganyelo yokuvuka kwakhe. Ngokuba sasifile senweni naseziphambe kwenu. Ngendoda nayo lahleko kodwa manje sithele umusa futhi uNkulunkulu usithethelele izono zethu usinike futhi uphawu njengoba yenze kubaba Abraham ukuqinisekisa ukuthi usamukele baba Abraham wathi wamkhole uNkulunkulu kodwa wamnika uphawu lokusoka njengesiqinisekiso sokuthi wamkhole Futhi manje baba namhlanje sisokwe ngomoya ngcwele zonke izinto zezwe zedlulile sinenhloso eyodwa kukhonza wena sinezifiso sisodwa ukuthanda wena ukuba umfundi wakho futhi manje Nkosi ngiyakuleka ukuthi uzoqinisekisa lo mlelo ncane ophukile kuye yonke inhliziyo mabanga kugeji mabone ukuthi nguyezu lalamuhla laphakade ukuthi lapha uvukile kwabafileyo futhi kuyoba njalo kuze kuthi umoya nomzimba uhlangane ndawonye futhi ekubuyeni kwesibili Ngikhulekela abagulayo lapha baba kulokhu kusa mina manje ngalokhu kusa kwephasika ngibeke eceleni noma kungesikho kubeke eceleni kodwa nje kubekwe eceleni kwesikhashana izipho onginike zona njengokubona kufihlakela yizwe kanti ngisemuva naphambili kunqamula izizwe Nkosi zonke ziyakwazi manje ngiyakhuleka ukuthi mlezo onginikeze wona phezulu lapha emahlathini ukuthi izinsukwini ezimbalwa ezidlule ukuthi emandleni adalayo ahlezi kuleli bandla kulokhu kusa bona kanye abantu abadalelwa kuwo Ngiyakuleka uNkulunkulu njengoba ngiza ukubeka izandla zami kobekuleka uNkulunkulu nabazalwane bami lapha ukuthi uzowela kuleli bandla kulokukusa ngomusa nokuthi uzophulukisa abantu ukuthi akuzi kuba bikho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu uma lenkonzo siphelile kwangathi ngamunye wabo akabusiswa futhi aphulukiswa Siyakona kuze kusiyo into esingazisebenzele kuyo ngesingathi kungukukholwa nje okulula njengokomntwana ukukholwa Sikabona abafundi emva kokuba babenikwe amandla okuphulukisa abagulayo baphuma futhi wanqotshwa odabeni lwesithuthwane ememeza kakhulu futhi ekhala mhlambe futhi egxuma phansi naphezulu futhi ezama ukwenza lelo dimoni lihambe kodwa ngenkathi ehlangane noJesu wo kwehluke kanjani Wathi wena moyo mubi phuma kuye umehluko njena bo wo wayazi ukuthi lowo kwakungesuye umpostolo leyo kwakuyinkosi uqobolwayo futhi umoya wadabula umfana futhi wamphonsa phansi kodwa Jesu wathi akafile emvuseni nje futhi nimnike kudla umoya mubi wawususukile
Oh Jesus thou son of God come again
uJesu wena ndedela kaNkulunkulu buye futhi ucobe bandla lakho ngokukhululekile ngokugcwele ngamandla ongathi moya kaJesu ophilayo ovukileyo ungavusa leli bandla elincane kulokukuse kukolweni okusha amandla amandla okukholwa ukuthi singafaka amahloni wonke umphikisi sibe khona Nkosi ngidikela bonke laba bantu kuwe ngicela ukuthi uzobabusisa futhi ubanike insindiso emiphefumulweni yabo ukuphulukiswa emizimbeni yabo ngoJesu Kristu inkosi yethu futhi namakhanda yethu ekhotheme ngizobuza umbuzo kukhona othize lapha ongesuye umkristu ongathanda ukukhunjulwa manje futhi athi ngikhulekele futhi Branham Nkulunkulu akubusise lapho omunye ngisuye umkristu ngizizwile izindaba ukuthi Jesu wavuka abafileyo kodwa empeleni angikwazi ngakaze avuke enhliziyweni yami anginakweneliseka ngiyakula futhi ngizokwedlula emqeni wokukhulekelwa ngibuye futhi ngihambe ngedlule kumunye ngibuye futhi ngedlule kumunye ngizohamba ngisuke ebandleni ngiye ebandleni endawo ngiye endaweni akusikho lokho kungukumkholwa wavuka kwabafileyo lokho kuyaxazulula.
Someone else would raise your hand, say God bless you. God bless you. Someone else.
Umunye ungaziphakamisa isandla sakho na uthi uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise umunye. Ngifuna ukukholwa, ngifuna ukukholwa. Bangakugulayo lapha, phakamisa isandla sakho uthi ngifuna ukukholwa, ngifuna ukwazi umlayezo kulokho kuza. uNkulunkulu akubusise, lokho kuhle. Yebo, uNkulunkulu akubusise ndodana kuhle kulungile. Manje tedingi ifuna udlale lithi inyanga enkulu mzuzu nje uma uthanda manje iseduze futhi ngenkathi usenza lokho lokho kulukhuni khona manje nibone uyisakazeka kuye yonke indlu niyabo. Yebo, ngizama ukungiza ukuvumela lokhu kube uvuko ukuphakama kakhudlonyana ukuphakama kakhudlonyana kusuka kusuka ezaleni ngihlezi kulo ngifuna ukukhudlwane kwesambulo ngazinto eyodwa inqobo nje uma ngisabambelele kuleyo nkonzo yokuqala yesibili ngeke ifike ayifikanga manje inqobo nje uma ngibambelele kweyesibili esithathu ngeke ifike niyabo ngizofanele ngiphume ngqo ngiphume futhi ngikukholwe uNkulunkulu washo njalo. Ezinsukwini ezimbalwa ezidlule manje ndingawaphakamisa amakhanda yenu manje umanifisa nginezandla zenu uNkulunkulu unazo ngifuna ukulitshele into ethize incane umfowethu Edelton ngiyakholwa uvele nje wangena emnyango umfowethu kahle eBaptist yena nomkakhe umfowethu Jeffries ulapha ndawo uOthel Jeffries futhi ulapha ngiyazi ukhona lapha ndawo ngokujalo labo bazalwane bangenzele umhlangano kuba ngiye kuwe ezantsi kentake abazalwane abafowethu abayigugu bethanda umakhelwane wabo nabantu bakubo banamahholo amakhulu nezindlu zokwakha izikhali nezinto nje okwenkonzo yobusuku bobodwa babeqashe izakhiwo zezikhali uJT Hoover umncane noma ngabe yini okwakhe LJ Hoover wayenzile wode ezantsi eElizabeth Town futhi umfowethu LD Dalton ngaphesheya eWillowshade noma eSomerset Somerset futhi umfowethu omunye umfowethu wayesezantsi ngaseGlasgow lapho engazalela khona abantu phakathi lapho engazalela khona futhi ngakulela khona lapho engelothi inkosi yokuqala yabonakala kimi ngangifuna ukubuyela emuva kodwa angezwa ukugqula okuncane futhi ngathi awu ngenxa yabo zalane ngizohlela umhlangano wathi nje ngingafika kulesi sikoti umphimbo wami wavaleka nya futhi ngikhulumanga izinsuku ezisishiyagalolunye imihlangano yaze yedlula umfowethu Radel angahle abe lapha kulokubuza futhi omunye wabafowethu ovele kuleli thabelekele yena noJuni Jackson nabo ngangifanele ngibe nomhlangano wakhe futhi ngokushesha umphimbo wami wavele wavaleka nya nje futhi into yokuqala niyazi ngaba nomkhuhlane ecishaya amakhulu nesihlanu futhi ngangiye emhlanganweni kuqala futhi uDoctor wathi kimi ngathi umphimbo wamushile wathi ngizokunika uthize ukukhulula lowo igilo futhi uqhubeke futhi ushumayele futhi ngathatha enye into nginike yona futhi kwakuyini wadonsa phansi leso sifo samankanka futhi kwasivimbela khona ke ngalala empeteni izinsuku ezisishiyagalolunye nomkhuhlane nje ovuthayo ngokuphakeme abaningi babazalane bami lapha beza kimi abafowethu abaningi abadumile bayafika bayangi ikholekela nako kufika umfowethu Graham Snelling nako kufika umfowethu Radel nabo bonke laba bafowethu lapha bonke bebuthene ngaphakathi bekhuleka nakho konke okunye nami ngikhuleka ngizama ngokwami ukudlula konke ngingekwazi ngisho ukuhlebeza ngamangala kumayelana nani konke na umkami omncane othendekayo ohlezi lapho yena nabo bengikhulekela baqhubeka nje behlezi ngokufanayo nje babengenakuqonda Manje unginike umuthi thize ukuba ngiwuthathe kodwa angizange ngiwuthathe ngoba kwakungumuthi osanganisa ikhanda futhi kodwa-ke ngavele ngakuyeka kwahamba futhi ngangilokhu ngicabanga kosi impela futhi khona-ke emva kokuba umhlangano wonke wawusuphelile ngomzomluko lokho kwakungukuthi umhlangano wokugcina wawufanele ume ngomgqibelo futhi khona-ke ngiyakholwa futhi khona-ke ngomzomluko ngangizamile ukuvuka ngangibuthakathaka kakhulu ngangingenakuhamba ngidabule ekameleni ngahlala phansi niyazi ngibonga kakhulu ngenkosikazi engimphiwe uNkulunkulu aninjalo yini bazalwane na unkosikazi wangempela umata wangempela ngahlala phansi kamgqweba futhi ngamsondeza ngapha eduze kwami futhi ngathi mili ngezinye izikhathi ngiyabangala ngathi ngiyabangala yini indaba ngathi kungani leyo mihlangano ibe lapho futhi uNkulunkulu wangivumela ukuba ngilale kanjena na ngathi bekungani na ngathi ngezinye izikhathi ngiyamakala uma ngisho engibizile wathi wanamahloni ngawe na niyabo futhi wangitshela wathi Bill awazi yini ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani ngawe na nje thula futhi ngakho ngangena lolo hlobo lwathi ukungikhuza kancinyana yazi futhi ngakho ngangena futhi ngalala empeteni uyangena ukushintsha amashiti futhi wayene nezinto engaleni yakhe futhi ngenkathi eseqalile ngabo uga futhi kwakukhona ngibone indlu enkulu yokwakha izikhali ukuthi ilanga lalikhanyile phansi futhi lasakazeka emhlabathini lawuqhumisa waba yizicucu ilanga likhanyisa phansi livele ezulwini futhi nakho kufika besifazane abathathi nendoda abayenyuka futhi babekade bephandle ngokungathi kancanyanyana nje kuncanyana uhlobo oluncane lokudubula ngezibhamu kanjalo futhi wathi lokhu kushayela izipikili futhi wathi sizobamba lezi zicucu mfowethu Branham futhi sizokwakhela le ndawo yokwakha izikhali emuva phezulu futhi ngathi kulungile ngizokwenza lokho kodwa into ethize yathi ungakwenzi awu ngafinyelela phansi kuthela ucezu kanjena ukwakha kanjena futhi nje khona-ke iphimbo lakhuluma kimi laselithi manje basendleleni ukuba bakubuyisele muva ungakukholwa wathi bahlale beqotho njalo futhi beza kuwe ngo-isho kanje inkosi kodwa banephutha niyabo uFred Sutman abaningi babo lapha babelapho ngonke inkathi ngibatshela ngakho ngaphansi kwehora abantu bashayela benyuka iminyango wami ngathi kukhona besifazane abathathu nendoda kunjalo impela beza ngoyisho kanje inkosi na yebo mnumzane ba ngathi kusobala uyazi ukuthi uzobatshelani banephutha ngokoqobo nebo abantu abalungile kodwa banephutha ngokoqobo nebo kodwa-ke ngacabanga awu ngenze njani na futhi khona-ke umida uyangena futhi wayesehambe wabuyela muva futhi umfoti Fred wahamba futhi watshela abantu futhi khona-ke emva kwesikhashana ngangiphakathi lapho empedeni futhi ngacabanga kungani kwenzeka ngaleyo ndlela na kungani ngingakhulumi na kungani ngingakhulumi kumuntu othize noma yinto ethize na futhi ngangilele lapho futhi umida uyangena futhi wayebuyela muva ekameleni futhi ngabuka futhi ngibone okuthize lokoza ngale kolunye uhlangothi futhi kabuka futhi kwakukhona udonga lwami luvulekile futhi ngibone uJesu bangakikini wake wangizwa ngithi ngibone uJesu kabili empilweni yami embonweni na futhi ngikhole ukuthi ngizombona futhi ngaphambi kwesikhathi sokuphela niyabo ngimbone futhi manje ngabuka futhi izibhakabhaka zaziphandle lapho ngo nje kwakubukeka sengathi ngangibuka ngedlule odongeni futhi kwakukhona ibhayibheli limile lapho kanjena ibhayibheli elikhulu kakhulu limile ezibhakabhakeni awu kwakukhona into eyathola ukukhanya ngasebhayibhelini futhi ebhayibhelini kufika isiphambano esihle ngempela esiyigolide futhi kwavela kanjena futhi ukukhanya kuvenxa zonke futhi kuleso siphambano wahamba ibhayibheli labonakalisa isiphambano isiphambano sabonakalisa yena futhi yafika ehamba ephuma futhi wahamba wehlela lapho ngangikona ngangikubona nje ngokucacile ngingasibone lesi siphambano sibonakalisa izinwele zakhe zimile lapho zilengela phansi ngaphezu kobuso bakhe wangibuka phansi kanjalo futhi wathi kimi ulindele inkonzo yakho entsha ukuba iqinisekiswe kuwe wathi sengivele ngiyiqinisekisile kuwe seyiqinisekisiwe kakade ufanele ukwemukele yebo futhi ngama futhi ngamlalela umzuzu nje futhi kufika engqondweni yami ngikuzwanga lokho kuvele nje kuyafika engqondweni yami njengendoda ekade eyisoni yonke impilo yayo futhi iyazi ukuthi kukhona ibhayibheli iyazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kodwa ngaso leso sikhathi yizo ntshumayelo khona-ke into ethize iyayitshela nguwe Kona ke lelozi lifanayo belilapho zonke isikhathi lokho liqinisekisiwe kuyo. Kona ke ithi Nkosi kithethelele kodwa ngeke kwasiza ize yemukele insiniso. Kona ke yaphuma futhi ingumKristu kungakhathaleki ukuthi khala kangakanani ukuthi incenga kangakanani izofanele kwemukela futhi washo kimi ngaleso sikhathi uzofanele kwemukela ngendlela efanayo uzofanele ukukholwa. Ngiyakwesaba ukunqotshe noma yini ngiyesaba ngizoletha ihlazo. Ngihlala njalo ngikwesaba ngibhekisisa ngicela ukuthi ngizobiza into engalungile sizathu ngithathe isexwayiso sebhayibheli ukuthi uMose wanikwa kanjani amandla amakhulu futhi washaya idwala esikhundleni sokukhuluma kulo. Ngikhumbula u-Eliya ngoba wayesele mpandla lezo zingane ezincane zimdelela ngokuba nempandla futhi wabeka isicalekiso kulabo bantwana futhi amashumi amane nambili abo wabulawa ngamabhere yabo futhi lowo kwakungesiwo umoya ongcwele kodwa kwakuyilowo umprofethi wathi ukuthela futhi ngidlule kuzo zonke izinto ngifika kuloko. Futhi lapho wayimile khuluma nami futhi wathi kodwa uhamba neningi kakhulu wathi ukuhamba nami uzohamba wedwa. Ngikubonile lokho kade ngiphakela kakhulu emahlelo nokukonke niyabo umuntu mumbe zama ukukutshela ukuthi yenzani futhi ungenzi ini ufanele ulandele yena. Manje kubulana umbono onginika wona ngezinhlanzi niyazi nokuthi ungefundise kanjani ngezibonakaliso ezikaphezu kwemvelo ezinganeni zephentekostali. Ngiyakubula futhi kwakulapho futhi ngisemphethweni ngqo walomlayezo omusha. Okungengaphezu kombono kwakushiye ngathi amen Nkosi futhi umngamo wayimile lapho wacishe waquleka futhi ngaxhuma ngaphuma empedeni ngangikhuluma kahle njengoba kade ngenze ngomsizwana nje konke nokunciko omkhuhlane kwangishiye. Ngabiza udokshini ngathi ngingathanda kuba ungibuke wathi ini futhi ngifika ngapho futhi wangibuka wabuka ngokwedlula kulawo mankanka wathi ngitshele ukuthi kwenzekeni futhi Branham futhi ngathi uzoyikhola intaba yami na wathi ngingayingabaza kanjani na kwenzekile. Yiloko nebo yiloko mngani uNkulunkulu uyazi ukuthi angakubamba kanjani esaleni uyazi ukuthi angakwenzela kanjani into aze yathola umlezo uphezu kwakho nebo ukuze kwenze into ethize. Ndlanja akazi ukuthi ukunqotha okungakanani ngangena esikhathini esingeside sedlule ngangilalele kusakazeni kumsakazo futhi kwakukho lomfundisi eshumayela ngokuvuka ngokuvela kwabaseKorinte bokuqala 15 futhi wayeshumayela ngokuvuka futhi wama ngoma phakathi nentshumayelo yakhe futhi wathi yazi abantu abaningi kakhulu besaba ukunqotshwa wathi ngithathi jenene ephethini elahlekelwe yisike njalo sebasoshwe wathi leke bamtshela wathi umele emuva futhi wayefuna amanye futhi bamthumelela amanye futhi wawabulalisa futhi wathumela efuna amanye futhi lapho esethele isikhetshana sesithathu phezulu lapho wathi njalo lapho inhlamvu insininiza babegijimela ngaphansi kwethini noma bagijime ngaphansi kwenye into besaba wathi ngenyuselela amadoda hhayi ziganyana wathi ngifuna amadoda alungele ukufa ngifuna umuntu wesaba ukufa uma imbangela esiyilwelayo ingakufanele ukufa kheleke aqheliseni kimi ngifuna amadoda. Bathi kodwa ulahlekelwe izimpi ezimbili noma ezintathu wathi angezange ngilahlekelwe yimpi ngisanda kulahlekelwa ukulwa into ethize ikhulume enhliziyweni yami. Ngiyakhumbula ezinhawo wathi lapho ngiphosa inhlamvu ngiyala futhi baphose igobolondo esibhangini ayasidoza futhi kuphelela phansi akusebenzanga wathi ngiyaganga futhi ngazinikela ngakhipha ngalahla inhlamvu ngafaka enye ngikuzamile uma kungasebenzanga ngifaka enye kuze kuthi leyo isebenzile. Le ndlela okufanele kwenziwe ngayo angazi ukuthi kuzoba kanjani kodwa uNkulunkulu njengomahluleli wami phezu kwaleli pulpiti angazi ukuthi zingake ziphelele phansi futhi kungake kungakukulwa engizolahlekelwa yiko kodwa ngeke ngilahlekelwe yimpi. Wangitshela uyoba nami ngizoma ngize ngibone leyo nkonzo eqinisekiswa futhi ngiyibone emsebenzini ngiqala kulokhu kuhle ngomusa kaNkulunkulu. Ngazi noma kuzosebenza lapha noma ngabe kuzosebenza kwenye indawo ukuthi kuzosebenza kanjani noma ukuthi kuzokwenzekani kodwa ngizokwehla ngo ngimiqa emkhuleko ngikhulekela abagulayo ngize ngazi ukuthi kwenzekani. Ngikubonile kwenzeka izikhathi ezimbili noma ezintathu ngibonile kwenzeka endlini kaHethi bangaka bake bezwa intaba mayelana nezingwetsheje nangentombazane wesifazane omncane na umuntu wokuqala kubo bonke kusukela sazi kusukela ezinsukwini zabafundi bage banikeza ilungelo lokuthi cele ukuthandayo uma ulapha. Yake na yizo indaba la sineke nambono sifazane na bangake abangagaze bambone futhi bayafuna abangajanda ukubona sifazane okwenzeke kuye na thina ethi ngasukuma na nanti nenekazi Ngimile endlini yakhe ngemuva kokuba ngibone izingetshetshe eziyisishiyagalombili lokho kwakungekho lutho enhlobo ngakhona futhi vele nje ukhulume yizwi futhi lapho zaziyobe zimi lapho iqiniso lelo lokho nazo zazilapho futhi ngathi yini eyenza ukuba lezo zingetshetshe zize na lapho sihlezi lapho etafuleni lakhe futhi unina udadewethu right nangu umfowethu right wayehlezi lapho bangako wayesetafuleni bangako yokhona lapho kulukukusana phakamisa isandla sakho awu nambo zonke endlini nebo kulungile babe lapho futhi ngathi ngelinye udade wabo omncane ukubazekile ehlezi lapho ngathi kufanele kufike ngombono nokunye nokunye kodwa ngelinye ilanga kuyofika ngokwehlukile ngangikhuluma kanjalo kwela manjalo into ethize yagcoba lokho kushiye kulaba bantu angigaze ngiluzwe ugcobo olunje ngani na ngoba uhethu washo into efanele ngathi zavela kubi lezi zingetshetshe na zazingekho lapho kungekho ngisho indawo yazo njengasesigxotsheni sikatelefoni khona lapho ngqo futhi ngikubonile kwenzeka izikhathi eziyisishiyagalombili eziqondile futhi ngathi angazi ukuthi zivelaphi ngathi yinto kuphela kuyaziyo ukuthi uNkulunkulu wazama ukuqinisekisa umlayezo ku-Abrahama ngesinye isikhathi futhi kwakhuluma inqama yaba khona ngoba wayeyidinga inqama ukukuqinisekisa kufanele ukuthi ngangiyidinga ikwejeje ukukhuluma yami futhi wakwenza izikhathini eziyisishiyagalombili eziqondile noma izikhathi eziyisikhombisa eziqondile njalo izikhathi eziyisikhombisa eziqondile futhi ngathi futhi uhethi mhlawumbe engazi ukuthi wesifazane wayetheni bukani ukuthi kwabedlula kanjani abacebile nabaqoshayo bukani ukuthi wayedlula kanjani yonke into futhi kuze kwesifazane omdala ozihluphekelayo wasemaphandleni lapho futhi nganginamadola ngamashumi amabili ephaketheni lami ukubuyisela kwesifazane ukuthi wayethembise amadola ngamashumi ayisihlanu kulendlu yokhonzela entsha ezayo futhi angisho lokhu kumphoxa wayengakwazi ukuba namasenti angamashumi amahlanu empeleni yokunikela kodwa zeyakhe emlayezweni wayefuna futhi nebile ngiyakholwa waye wamukele wayengeke kuthathe konke nje wavumela anikele ngamadola angamashumi amabili kuwo futhi nganginamadola ayishumi amabili ephaketheni lami umida wayenginikele engawegrosa futhi ngathi ngizoyibuyisela kuye namhlanje ngeke ngacabanga into ethize yakhuluma kimi yathi uJesu wabona lowo mfilikazi efake openi bakhe abathathu futhi akazange yababuyisele kuye wamvumela aqhubeke ngoba wayenethi thize kulezantsi emgwaqeni ngangazi kancinyane ukuthi wayekhuluma nami ngendlela efanayo yowesifazane ongumfelokazi kungekho umyeni umyeni wakhe wabulawa kanjalo futhi ngangingazi ukuthi loyo wakungofanayo ngikathi ngithe khona-ke ngizogcina nje amashumi amabili amadola kunokuthize kwakhe ngathi into kuphele ngiyaziyo ukuthi uJehova usekuJehova Jara angawuhlinzeka umhlatshelo futhi uhethi engaziyo ukuthi wayethini wasukuma wathi lokho akulutho kodwa iqiniso futhi Branham ohe leyo kwakuyinto elungile kuyisho lokho kwakungelungile into kuyisho ngaleso sikhathi amandla kaNkulunkulu atshaya leyo ndawo ngikaze nguluze ugcobo olunjalo ngikathi sekwenzekile ngathi ethi yisho kanje inkosi cela okuthandayo angile ndawo kuthi kuyile uNkulunkulu unginike igunya ukukunika isifiso senhliziyo yakho khona manje uma ucela amadola esikhethu ngaba nawo celela leyo ntombazanyane ekhubazekile ukuba isukume futhi ihambe izoba nakho cela noma yini enye wathi ngiyakucela ini futhi Branham na ngathi noma yini efisayo isho kanje inkosi wo umuzo njepho wakalaza lapho kwakuhlezi ubabayo wakhe omdalo nekhandela impunga owayebuyiswe kwabafileyo cishe lapho kwakuhlezi umama wakhe osikhulile uxhwalile lapho kwakuhlezi omncane nje dewabe ukhubazekile kodwa wakhetha nje lokho kwakulungile wayenamabhunga amabili ethi awabe kuleyo mnyaka yokunganaki umyeni wakho igugu wayesahamba wayenkazimulweni wayengumkristu elindile kodwa bafana wayengesiyo umkristu wathi imiphefumulo yabafana bama babili abusise inhliziyo yakhe ngathi isho kanje inkosi nabo futhi naba lapha baphaphathiziwe ekukholweni babengitshela kubuye busuku ngisho nalowo mfanyana omncinyana egeza izinyawo phakathi lapho ebeka izandla zakhe phezu kwekandela kamfowethu nebile futhi emkhulekela lapho wayegeza izinyawo bafana bancane ababili mhlawumbe bahlezi la emhlanganweni leyo ndawo kulokukusa bakhona hethi banawe na ngemuva kungemuva nikuphi bafana na phakamisani izandla zenu baba bafana ababili na nampaya bemile emuva kungemuva uNkulunkulu alibusise kulungile nakho lapho khona manje kwenzekani na leyo nto ifanayo kungakhatheleka ukuthi yini wayeyoba nakho kwenzekile lokho ayeyobe ekucelile wayengaba nakho wayengakuthola manje ngivuna ukubona lokho kwenzeka kuyoba isimo sokuziphatha kwabantu ngokuye emlezweni kungani ukuthi wakusho kanjani na washo nje into efanele lokho kushoyo okukwenzayo lokho kushoyo walisifazane wasesiro fenike lapho efika kujesu wathi nkosi ndodakazi yami ikhwele kabi idimoni wena ndodana kadavide woziphulukise wathi kukuhle ngimi ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisininikeze nina zinja bekungathiwani ukuba ubeshe lokho kwabanye bethu na besingathi ungibiza ngenje na ehe wawungekho lutho kuyempeleni ibandla elikhulu liqinisile akayi lutho kuphela umginqi ungcwele akayi lutho kuphela ubhelizabhule besingabana leso simo sokuziphatha kodwa hhayi yena wathi iqiniso kuzi uqinisile impela kodwa izinto ziyavuma ukudla evuthiluka ngaphasi kwetafule labantwana lokho kwamthola wathi ngenxa yalesi sisho debeli ushiyile indodakazi yakho ngenxa yalesi sisho isimo sakho sokuziphatha bangane azange kusho na nizofanele nikukhole bangane wena ningakikholwa ngingumuntu kodwa kholwani ngilitshela khona kholwani umlayezo uma ningasikholwa isithunywa kholwani umlayezo uma indoda ingena endlini lapho ne-telegramu kungakhathaleki ukuthi ngubani ukuthi indoda yayibukeke kanjani noma ukuthi yayingubani inkulu noma incane kholwa yilokho kuku-telegramu hhayi indoda uNkulunkulu ngithumile ukuba nginitshele nginomlayezo uNkulunkulu ngithumile ukuba nginitshele ukuthi uvukile kwabafileyo ukuthi lapho kuloku busa ufakazisile ngezibonakaliso nezimangaliso ukuthi olapha futhi ngamunye wenu ungaphulukiswa ekuguleni kwakho uma nje uzothola isimo sokuziphatha esifanele lapho uza uzokwenza lokho sisacula kholo kuphela.
Let those who are going to be prayed for come right up here lying right up around here.
Manje ukuthi labo abazokhulekelwa beze ngqo phezulu lapha futhi balayini ngqo phezulu la ngapha manje ungezi ngaphandle uma ukhola ngayo yonke inhliziyo yakho.
Precious Lord, this is the hour. Pray that you heal these people, Lord, and sanctify this oil.
Go see kuku leli hora ngiyakhuleka ukuthi uzophulukisa laba bantu go sifuthi ngcwelisa lamafutha zitholele udumo wena uqobo baba sithumela lezi egameni lika Jesu Christu amen.
I wonder
ngiyacabanga uma singacela ukuthi labo bantu abami ngakulolu hlangothi lapha uma kukhona indlela bangathola ngayo indawo encane lapha ukuze sikwazi ukuthola abantu bedlule kahle uma ningakwazi badlule lapha ngqo baphume ngalendlela khona-ke bonke bangeza ngalendlela ezansi ngqo nomugqa ukwenza umugqa uwodwa uphuma ngaleyo ndlela.
Amen. It's happening right now. Praise the Lord. Jesus is here. Yes. Everyone on the seal by the power of God.
Amen.
Ukuthize kuzumele kwenzeke emfutini evile. Amen.
I say. Right, you know, just right across there, Brother Neville. Yeah, we're going to pray for him around. And so, can't bring him around this way, because if you do, you're going to...
Utini? Kulungile. Awu, qabo nje ngaphesheya lapho mfuthu Neville nami ya sizoba khulekele kugcineni ngo ngakho ngeke ubalethe ngapha ngalendlela ngoba uzobe uma ukwenza uzo umzuzu nje manje ake ngisho ezithemelini ezilindile leli yizwi likaNkulunkulu elingu lelo engiphile ngalo futhi ngizokufa ngalo ngomusa kaNkulunkulu nosizo. Ngikukhulule kumahleleli wami nesizotha nginitshele iqiniso ngibonile futhi zonke lezi zinto eziza kukho ngishoda senhlanzini ezincane iyasivuswa ezantsi lapho sinake neyizo leyo ndaba lapho kuhlezi amadoda emuva ngqo lapho ngobabili wayekhona ngenkathi kwenzeka washiwo usuku ngaphambi kokuba kwenzeka. Manje nginganitshela kanjani lezi zinto ezikhona na ndiyabonga ifuna ukushumayela ngakho ngobunye balobo busuku ukuthi kwenza isisindo nxa zombili umuntu angakutshela ukuthile futhi uqhubeke nje wakhe kanjalo kodwa uma ungekho umbhalo kukwenza isisindo silingane nxa zombili ekugcineni kuzowa phansi. Uma loko kubona kufihlakele nalemibono nezinto enginitshele ngazo. Uma lokho bekungesilo iqiniso, into yokuqala kukhona iphepheli kukusekela futhi kwakukhona umoya ongcwele kufakazisa ukuthi ngikhulume iqiniso. Manje sekuneminyaka engaba yishumi nane tibili kadlule kuwo wonke umgxeki ongatholakala ngaphambi kwami ufundile, uhlakaniphile konke okunye. Abagaze naganye bakhona-ke uyazi ukuthi bathini na? Ngikuzwile lapha bathi abantu phandle ezithabelini bayohamba ngeza bakhulume nabantu. Ngokuqala bathi kwakungabantu abavele ebandleni lami owenyukela lapho ukuba kwenziwe khona-ke bangeke bakuthole lokho kunomningi wabo. Into elandelayo basho ukuthi uyoba njengabazalana bahamba nami bamile emuva lapho futhi bathi le ndoda inokuzwa ezindlebeni zayo khona-ke basho ukuthi upilipoli uzofika futhi akhuphukele lapho futhi afunde ekhadini lokho abantu abakushoyo noma kukhona okuthile okungalungile ngezindlebe zabo uzothi izindlebe zabo noma isisu sabo kanjani ezweni ngabe labo abaphandle lapho bangenami akhade kukhulekela na kanjani ezweni kungabikezela izinto futhi kwenzeka ngokuphelele na ngaba kanjani ngaleyo ndlela na angeke kube njalo noma ubani uyazi labo abanengqondo kahle basho into efanayo kajesu ngenkathi ufilipu wayehambile futhi wathola unatanayeli wayengumngani kajesu wathi impela watshela ujesu konke ngakho uyamlandela futhi khona-ke labo bafundi bathi noma labo bafundi bebandla elikhulu bathi lo muntu ungubhelizebhuli ungumbhuli ujesu wathi ngize nithethelele kalokho kodwa ngelinye ilanga umoya ngcwele uyeza ukwenze into efanayo izwe lilodwa limelele nalokho lisoze lathethelelwa manje uma kade ngiqotho ngani bantu ngiqotho nje njengoba ngazi ukuthi kwenziwe kanjani wo ngingahle kuba ngiphambanise izinkolo lelo zithile linazo esayenseni yezinkolo encane kodwa isizathu sokuba ngenze lokho upawulu wathi uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi ishumayele noma yiyiphi enye into ngepha lokho iphepheli likushoyo futhi lokho akufundisile mayibe ngeqalekisiweyo ngakho ngifanele ngilandele nje lokho iphepheli lakusho uma iphepheli lathi unguye izolo laphakade ngiyakukholwa lokho nje noma yikuphi iphepheli elakusho yilokho nje impela engikukholwayo ngikusho nje kanjalo ngangingenayo imfundo ngangingenakho ukuqeqeshwa ngavele nje ngalandela umoya ongcwele nephepheli futhi kuze kube manje kuze kufike kulokhu kuso kwephasika iminyaka engamashumi amathathu nange akakaze angenzele phansi futhi ngentshela ukuthi umoya ngcwele wangitshela ngaleyo nkonzo ezayo minyakeni emibili noma emithathu yedlule futhi kade ngitshela amabandla yonke indawo futhi kunkulunkulu somandla engumahluleli wami khona lapha phezulu ngqo kulolu hlangothi lasesalem lezo zingwejeje zaba khona lapho kwakungekho zingwejeje zazi ngqo lapho noCharlie eminge emuva lapho futhi eziningi zazi ezansi lapha eKentucky lezo zingwejeje zifika ngqo endaweni lapho yayingekho washiwo ukuthi kuzoba kuphi lapho uTony nabo uBanks ehlezi lapho futhi ngakulapho ncwaje uyabuya ngqo futhi umuntu oqala okwake kwakhulunywa ngaye kwakuyilowo wesifazane ohlezi khona lapho futhi nakho ngokunyukuza phezulu lapho ngenkathi ngangigula ngaleso simo sompimbo ngibona uJesu emi phambi kwami futhi wangitshela ukuthi inkonzo isivele isiqinisekisiwe kimi manje kuzokwenzekani angazi kodwa into eyona ngifanele ngibeke eceleni okunye ukuze ngiphumele kulokhu indlela kuphela engikwaziyo ukuyenza isiyaziwe manje lokhu makuqoshwe njengoba uJobe eshilo kulokhu kuza ngepeli lensimbi edwaleni angazi ukuthi ngenzeni into kuphela engiyaziyo ngukuya phambili wangitshela futhi unkulunkulu umahluleli wami wangitshela nginitshele iqiniso futhi uma unkulunkulu uqinisekisile futhi wanitshela futhi asikho lesi soda isikhathi engake noma ubani lapho wake wabeka isandla sabo kunoma yini obekuyiphutha khona-ke lokhu kuqinisile futhi manje uma ngihamba lapha futhi ngime ekugcineni komuqa nginelunga elidala umfowethu nevili lapho indoda ebesabayo ulumelusi wethu lapha ukugcoba abantu ngizobeka izandla phezu kwabantu ngoba umyalo kajesu ngemva kwephasika kwakungukuthi hambani nibeke izandla kwabagulayo bayokusinda angazi ukuthi uzongitshela ukuthini ngasemqeni ngizozama ukuzelana nalelo gcoba olukhulu angazi ukuthi kuzokwenzekani angazi noma ngabe kuyini ngizokwenza nje njengoba ngitshela manje wozali ngenhliziyo egcwele kungenandaba uma ekusola uma engasho lutho kuwe kungakhathaleki ukuthi yini hamba usuke umbonga uyabo ngoba umsebenzi usuqediwe yindlela ethize ukuze ufike kuwe manje mfowethu nalowo mlethe ngifuna ukukholwe uma yena ngothelefoni bengasusa leyo kathathe sithi kuwe ngokuqinisekile bengasisusa leso simo somlenze kuwe kulokhu kuza yabo manje khola ngayo yonke inhliziyo yakho futhi ninikazi yelina leyo ngane ncane ngikathaza enhliziyo ungabe usangabazi inhlobo khola manje ngifuna wonke umuntu ebandleni abe semkhulekeni futhi ngiyehla kuyokhuleka nonke qhubekani emkhulekeni manje ngenkathi ngisadlulisa lo muqa womkhuleko ngicela nje ngibeka izandla zami phezulu lapho futhi ngisho isibusiso futhi kubulane uma noma ubani kini nesono esingavunyiwe makwazeke kuwo ukuthi uNkulunkulu akasoze kuphulukisana naleso sono esingavunyiwe lungize ngaphambi kokuba wedlule lapha ngoba kungahle kukwenze ube kabi kakhulu yebo manje usike kuboneni ukufihlekele ukubona ukufihlekele ngikhipha lezo zinto kodwa futhi lokho kusikho kubona ukufihlekele ngihlola inkonzo yentsha ulungile manje ekholwane manje asikuleke sisekhothamisa amakhanda ethu Baba uNkulunkulu imilobo yimino yami salokhu kuleli pulpiti kusukela emahoreni ngemva kwamahora ngoba manje cishe manje iminyaka engamashumi amathathu noma ngaphezulu ukuthi kade ngimi lapha ngishumayela nasemhlabeni wonke jikelele futhi uliqinisikisile ivangeli ngilishumayelile ngoba umlayezo uvela kuwe ngikaze ngibe kunoma yiziphi izikole angizange ngixhumane namuntu kepha wena ukufunde izwi lakho nokulinda ukubona ukuthi umoyo uzothi enzini manje ngozi wena uyazi ngenkonzo kamakhu ishimnanye amashumi amabili nantathu futhi wazi ukuthi ihora seliseduze wazi ukuthi ngeqiniso ngikhulume ngalezo zingejeje nangodade wethu hethi nabafana bakhe manje baba futhi ngazi ukuthi lowo mbono uze ngimi phezulu lapho phakathi embedeni ngokunyukuza ngilibonile lelo bhayibheli bese kuthi ke isiphambano bese ke kuba nguwe futhi wembulwa engqondweni yami ukuthi ngifanele ngikwemukele ngoba kuqinisekisiwe manje Nkosi ngiya phambili kalokhu kuse ebandleni lami kuma lapha phezu kwalokhu kuse kwephasika ngikhulekela ukuthi uzongivusela esiphiweni sisha esinamandla kakhulu ngenxa yabantu esinamandla kakhulu hhayi ngenxa yensindiso yami ngoba ngisindisile Nkosi kakade kungesikho kumuntu ngizinqabile zonke izinto ezinkulu ukuze ngazi wena njengoba washo kimiphandle lapho kulelo tempeli elikhulu ngelilanga ngiyisabelo sakho manje Nkosi mangibe isabelo sakho ukuze ngingathola umusa kuwe ukuthi umoya wakho uzongele kimi futhi lapho ngibeka izandla phezu kwalaba abayigugu abantu abagulayo wakathi umoya wakho Nkosi ungenza wonke umsebenzi lokho konke ngikwaziyo ukukwenza Nkosi Ngiyakumbula umyalo wami ngazalela ukukhulela abantu abagulayo nibathole ukuba bakholwe futhi ubeqotho uma ukhuleka Nkosi njengi angazi ukuthi ngingaphinde ngibe qotho kanjani ngingi bayagula Nkosi futhi ngikathi ngigula mina uqobo ngiyacela uNkulunkulu othandekayo siphe ukuthi bazophulukiswa ngamunye ngiyaphambili manje Nkosi ngokukhole njengoba uMosa thathe izinyathelo eyangasolwandle libomvu ngiyasuka kuleli pulpiti ligcwele ezansi kulomuqo omkhuleko egameni likaJesu Kristu Ungathi uNkulunkulu wanginika lezo zingatshetshe uNkulunkulu wanika izo ndide wethu hethi lawo mazwi uNkulunkulu wangivumela ngiwakhulume nabo kwakathi angahamba nami ngiyahamba kameni likaJesu Kristu Sathane ngeyiladle wena egameni likaJesu Kristu ukuba uyiyeke ingane yeke phuma kulo mntwana hamba futhi ingane mayiphile Ngibeka izandla zami phezu komfowethu egameni likaJesu Kristu futhi ngiyakulahla ukuhlupheka komzimba wakhe. Amen. Egameni likaJesu Kristu mube isicelo sakhe. Nkosi, egameni likaJesu Kristu nikeza tete wethu Ruth ukuphilukisa kwakhe. Amen. Ngizokhulekela ingane kodwa ngiyehla ngisuka kulelo pulpiti. Uhlala kuphi na? Bloomington, eIndiana na? Ngibhalela incwadi mayelana nengane ivuvukele konke ngaphakathi esiswini lapha manje uzokhola nenekazi ukuthi kuqinisile na Khona-ke baba ngibeke izandla zami phezu kwelengane futhi ngilahle lo devele suka enganeni futhi kwangathi manje ngaba ngiphile saka futhi ingane iphulukiswe ngibhalele incwadi ezinsukwini ezithi azibe mbili. Ngiyayibona leyo ngane encane ayinamehlo ayizingxemu elele lapho na uma ningeke nisengabaza nhlobo nizobuyisa leyo ngane futhi ikhombisa ukuba ngiphile kahle futhi iphilile. Ngibeke izandla phezu kwalo dadewethu futhi kwangathi angaba nesimo sokuziphatha sowesifazane ongumsiro ofenike futhi kwangathi angaphulukiswa egameni likaJesu Kristu, kwangathi inhliziyo ingaphila egameni likaJesu Kristu. Ngikhuluma lawa amazwi kuzofanele kuphile ngeke kwaba ngenye into. UJesu wathi ngingakwenza uma uzokholwa. Manje uma engenza inkwetshi ibonakale ngqo kanjalo njengoba enza ngenqama ngesinye isikhathi, angayenza leyo nhliziyo ibonakale ingephile kahle futhi iphilile. Kuzofanele egameni likaJesu Kristu makuthi inhliziyo iphile. Siphe khona manje akulula kanjalo na kulula. UNkulunkulu ungolula kakhulu. Sikhithimela phezu kwakho manje, yibani ngabalula nje ngokwanele. Ungabe usecabanga ngisho ngakho nhlobo kuzolunga.
Lord, let our sister be well in the name of Jesus
Nkosi, makuthi dade wethu aphile gameni lika Jesu Kristu. Amen. Dade wethu.
Lord, thou sending words, honestly, I can confess before the people I've told them.
Nkosi, manje ngishilo la mazwi ngokwethembeka njengoba ngivuma ngaphambi kwabantu. Ngibatshelile ukuthi uma uthi kule ntaba ngqukuleke futhi ungangabazi ungaba nakho kushilo egameni likaJesu Kristu. Kwangathi lokhu kuhlupheka kungasuswa nazo zonke izikhathi zonazo. Ungangabazi manje, hambe eduze naye manje.
Lord, I lay my hands upon this man with this terrible aim. In the name of Jesus Christ, may it be healed.
Nkosi, ngibeke izandla zami phezu kwalona mncanyana nalokhu kuphathwa kwakhe ikhanda kusabekayo egameni likaJesu Kristu, kwangathi lingaphulukiswa. Amen. Nkosi, egameni likaJesu Kristu makuthi leyo ntaba isuke kuye, kwangathi lingaphulukiswa, kwangathi umfowethu angasindiswa futhi. Amen. Sithulu nesimunkulu. Nkosi, egameni likaJesu Kristu ngimile futhi ngashumayela usuku nosuku futhi unyaka nonyaka. Angikaze ngibone ingane ihlangana nawe kuye yonke impilo yami, kodwa kukhona into eyenzekile. Manje uyisithulu endlebeni yakhe futhi unesibhono esiswini sakhe. Makaphulukise egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje ungangabazi. Nkosi, uyazazi izinhlupheko zomzimba wakhe nezandla ziphezu kwakhe ngenhliziyo eqotho. Makaphulukise egameni likaJesu Kristu. Amen. Ukufa kulele mnyango wodwa, kukholwa kulandelayo. Nkulunkulu, ginqa yitshe futhi uvumele kukhole kuthathe. Kwangathi umdlavuza ungamyeke egameni likaJesu Kristu.
Amen.
inkosi kwangathi angaphulukiswa ngibeka izandla phezu kwakhe umlayezo usazungeza ezindongeni egameni likajesu kristu kwangathi angaphulukiswa Baba uNkulunkulu ngibeka izandla phezu komfowethu makube njalo Nkosi umoya wakho namandla ukumnika isicelo sakhe makube njalo egameni lika Jesu Christu amen kufeziwe ungakungabazi manje Nkosi sifiso somfowethu ukuze ebukhweleni bakho nalesi simo ngaphezu kwakhe manje egameni lika Jesu Christu makabe nakho lokho akucelayo amen Into enkulu kanje makuthi umoya ongcwele uze kulo mntwana ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuthi bangahle bamlethe phezulu kokwakhe ngenxa yombuso kaNkulunkulu kwangathi angakwemukela amen. Baba igameni lika Jesu Christ makube njalo ukuthi udade wethu athole ukuphulukiswa lesicelo sakhe sivunyelwe igameni lika Jesu amen kwangathi kungenziwa uzomukela umoya ongcwele ayikho indlela yokukuvimbela uzofanele wamukele ngoba uNkulunkulu washo kanjalo yima ngakuwo vele nje uqophozele loqweqwe oluncane lapho vele uthi baba osizulwini egameni lika Jesu Christu yipha isicelo sikadade wethu amen baba egameni lika Jesu Christu yipha isicelo sikadade wethu kwangathi angaphulukiswa amen angenze ingwejeje bekhona izikhathi eziyisikhombisa eziqondile ubeyonikeza lowo wesifazane noma yini ayecelile ubeyokunikeza khona In the name of Jesus Christ, grant your request, washes your word. Thank you. Nkosi egameni lika Jesu Kristu nikeze isicelo sikadade wethu yizwi lakho ngiyakubonga futhi kwangathi anganikwa khona baba ngo Jesu Kristu amen Mathandiweyo bakho na baba igameni lika Jesu Christu nikeza lezi Nkosi lo wesifazane omncane eJuda wena unguNkulunkulu kaAbrahama siphe khona egameni lika Jesu Christu isicelo sakhe makube njalo igameni lika Jesu Christu uNkulunkulu wasezulwini nike isicelo sakhe amen Ndimbazenyana njengoba nje uza emsamo lapho uNkulunkulu bekitshela konke ngimpilo yakho uzosusa lokho kwethuka kuwe Nkosi ngiyakulahla kwethuka kule ntombazane kwangathi kungayiyeka kuleli hora futhi iphume lapha ijabule kakhulu kuya kuba njalo egameni lika Jesu Christ Jesus, resurrection we celebrate. May she celebrate great in the day. uNkulunkulu wasezulwini wavusa indodana yakho uJesu ekuvukeni siyathokoza kwangathi ingathokoza kakhudlwane namuhla egameni likaJesu amen egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngibeka izandla phezulu kukadade wethu ngicela ukuthi aphulukiswe manje egameni likaJesu Ekameni inkosi Jesu Kristu indodana kaNkulunkulu kwangathi udadewethu aphulukiswe amen angeke kumvimbele kuzomela kuhambe hamba lokhu nje kuzofanele kuhambe nkosi egameni lika Jesu Kristu kwangathi udadewethu angaphulukiswa amen egameni lika Jesu Kristu ngiphulukisa lokhu udadewethu amen Egameni lika Jesu Kristu ngiphulukisa udadewethu amen egameni lika Jesu Kristu ngiphulukisa udadewethu egameni lika Jesu Kristu ngiphulukisa lona udadewethu egameni lika Jesu Kristu ngimnika isicelo sakhe amen Nkosi egameni lika Jesu Kristu nginikeza lo mama omncane isicelo sakhe egameni lika Jesu Kristu ngimnike isicelo sakhe Nkosi Nkosi egameni lika Jesu Kristu ngimnike isicelo sakhe Satana ngiyakuxosha egameni lika Jesu Kristu myeko sifazane uboshiwe isikhathi eside usukhululekile manje uzosinda kuzolunga manje khona ke kukholwe manje Nkulunkulu egameni lika Jesu Kristu nginikeza lo dadewethu lokhu kuphulukiswa kwakhe amen egameni lika Jesu Kristu nginikeza lo dadewethu kuphulukiswa kwakhe amen egameni lika Jesu Kristu dadewethu ngikunika kuphulukiswa kwakho amen makube njalo ngiyethemba kuNkulunkulu wangilenza iphutha siphe lokhu ngokukholwa makube njalo Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu kunika amandla ukuqinisa kuphulukisa inkathazo yenhliziyo futhi na uyayikholwa leyo ndaba engisanda kuyixoxa na ngenhliziyo yakho yonke na khona ke ngikunika ukuphulukisa kwakho egameni lika Jesu Kristu ngikunika ukuphulukisa kwakho Ubani kamalelano wesifazane osanda kubuyela emuva lapha na uhlala ngapha ndawo ndawo na uyakhumbula ukuthi uphulukisiwe lokho nje kuqiniso njengoba nje ngimi lapha Baba egameni lika Jesu Kristu nika lona ngiyakhuleka ukuphulukiswa kwakhe amen Baba egameni lika Jesu Kristu kwangathi angaba nokuphulukiswa kwakhe amen ngiyakumemezela ngomuza kaNkulunkulu ngesipho sobuNkulunkulu ngikunika ukuphulukiswa kwakho xosha leyo devil futhi Uyakhola dede wethu Rose na oh Nkosi mtalo mazulu mhlaba nika lo dede wethu Rose Austin lokhu kuphulukiswa Nkosi egameni lika Jesu Christu amen ilokho ke dede wethu Rose hamba ukholwa manje Nkosi nikeza udede wethu kuphulukiswa kwakhe egameni lika Jesu Christu amen. Uyakukholela khona? Uyakukholela lokho konke kuncini kwakho. Khona ke ngiyakunika egameni lika Jesu isicelo sakho. uNkulunkulu uzomsindisa. Ongathi kungaba njalo Nkosi ukuthi umfowabo uzophulukiswa ngokwenyama nangokomoya egameni lika Jesu Christu. Amen. Ngathi leli kungaba ihora ukuthi lapho Nkosi ngibeka izandla phezu kwakhe lapho engenathemba ngokuphelele kodokotela noma yisiphi isilapho esivele sensini yezokulapha kodwa akuke sikho kuhlangana noKristu ofukile egameni lika Jesu uphulukiswa amen. Nikeza dede wethu ulalelisisa isicelo sakhe ubhekisisa lonke izwi alishilo kungenxa yombuso ngiyakhuleka ukuthi uzomnika sona egameni lika Jesu. Nkosi njengoba inceku yakho ilalele lowo mama ekhalela ingane yakhe ngiyamlahla udevil owenze lokhu futhi phezu kokuvuma kwesifazane kokukholwa ngixosha lo devil ngeke wamkhubaza lo mntwana phulukiswa egameni lika Jesu amen. Sanda kuphulukisa dede wethu nje ungakungabazi nakancane uNkulunkulu obusisa mfowethu leyo ingane yakho na kongathi ingemukela umoya ongcwele ngeyithatha ingane uyise endaweni ethile futhi uyilalele nje imizuzu embalwa ngiyakholwa ukuthi okuthize kwenzekile enganeni uzokwemukela uyakukholwa lokho na Ekameni lika Jesu Christ kwangathi umfo wethu angemukele kuphulukiswa kwakhe Nkosi kwangathi amandla kaNkulunkulu somandla angalahla ukuhlupheka emzimbeni wakhe futhi amgcwalise ngomoya ongcwele leli yihora lesikhathi ekameni lika Jesu Christ ngimnika khona amen Ushukela usambile wemukele umoya ongcwele sekuyisikhathi esingakanani uhluphekile yonke impilo yakho uyakholwa ukuthi uKristu uzokusindisa futhi akukhulule kulenhlupheko akwenze uphile ngokujwayelekile na umntwana na ulahlekelwe ingalo yodwa ukuba benginawo ukuba benginamandla kuqine kimi uqobo yabo kodwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza ngibe nokukholwa ngakho ngizokwenza konke kusemandleni ami uyangikholwa na uyayikholwa leyo ndaba mayelana nalezo zinto etshetshe na uyakholwa na uyakholwa ukuthi kungenzeka ukuthi kulukukuza ukuthi uNkulunkulu angaphulukisa umzimba wakho futhi uhambe njengoba ubufanele kuqaleni na kukhona into eyenzeka nje kuzalweni kwakho lapho kukhona ukuthize kuphazamise ukuthize kancanyana futhi nje awukhulanga kahle njengomlenze nje ukhula phezu komunye umlenze kuyawehlisa awuma lowo mlenze ungasuka kulowo mlenze uzothola ukululeka futhi ulunge uyabo kunjalo na isiqalekiso uma isiqalekiso singasuka khona ke uzosinda yabo Nkosi ngiyacabanga kuba lona bekungumntwana wami kuba lona bekungumfowethu na ngokukhola ngiyathisusa isiqalekiso egameni likaJesu Kristu amen Nkosi ngibeka izandla zami phezu kwakhe futhi ngicela ukuphulukiswa kwakhe egameni likaJesu Kristu amen
Father God in the name of Jesus Christ I lay hands on this suffering woman for her healing
Baba uNkulunkulu igameni likaJesu Kristu ngibeka izandla kulona wesifazane ogulayo ngenxa yokuphulukiswa kwakhe amen Dede wethu Nesh uNkulunkulu wakusindisa emdlevuzeni eminyakeni ethize yedlule
Lord give Sister Nesh her request
Amen
As your servant I ask this it shall be done
Nkosi nikeza uDede wethu Nesh isicelo sakhe njengenceku yakho ngiyakucela kuzokwenziwa leyo impendulo Dede wethu Nesh egameni likaJesu Kristu nikeza uDede wethu isicelo sakhe amen Ngiyabonga mfowethu nedede wethu ngifuna kubuyela kubantu bakini ababe lapho kwangathi uNkulunkulu angasipha khona isikhathi esimangalisa kanje abantu bakini babuthana ngalapho ngenkathi ngangilapho wawuse pombeni ngenkathi sasilapho na awu khona ke uyazikhola lezi zinto engi ozizilweyo na
Lord, as he goes back to his people
Hallelujah
Nkosi njengoba ebuyele muva kubantu bakubonga phesheya kolwandle kwangathi angahamba egcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu ephulukisiwe kuzo zonke izicelo azicelayo kwangathi angahamba futhi akwemukele egameni likaJesu Kristu amen
In the name of Jesus Christ the Son of God may our sister receive her request
Amen
Egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu kwangathi tete wethu angasemukele isicelo sakhe
Lord, grant the request of our sister. May her trouble be
ceased. Nkosi, pesicelo sikadede wethu kwangathi inkathazo yakhe inganyamalala, inyamalale khona manje ngokuvuka ngoJesu Kristu. Amen. Dede wethu kuzofanele kube njalo nje, kuzofanele kube njalo. Ufuna lokhu kuphindwe evangelini na? Nkosi Nkulunkulu njengoba lona isifazane osemusha emi lapha kungesikho okwezinhloso zobugovu ukhulekela umfowabo unesifo esithelelanayo egazini lakhe ngiyamnika isicelo sakhe ngomyalo engawunikwa yingelosi futhi nangombono kaJesu Kristu emavikini embala edlule ekameleni lami nginika le ntombazane isicelo sayo amen. Kuzofanele kube njalo. Ngihlale duze laphana eMemphis, eTennessee. Ngibhalela incwadi uzoba naso isicelo sakho. 40 Grimsley. Nkulunkulu kubusise, 40 Grimsley. Nkosi singakhumbula ukuthi lo mfowethu uqhamuka kude kangakanani nomgodi ayewe kuwo. Ufuna ukuningi komoya wakho, Nkosi. Lokhu ngiyamnika khona egameni likaJesu Kristu. Ngibona imuva lakhe lisebenza ukuthi uzamile ukukulandela khona-ke ngamandla omyalo owanikezwa mina ngoJesu Kristu waqinisekiswa ngingelosi nombono. Nginikeza umfowethu Grimsley isifiso sakhe. Gcwalise, agcwale ukholo nokuhamba eduze azoba nakho. Ukuba ke bengikutshelile hamba futhi uphile ngenxa yombuso kaNkulunkulu na uyakukholwa ngikushoyo ngalezo zingwejeje nalezo futhi uyakholwa yilokho ukuthi yiqiniso na khona-ke yena unginikeza lokho engikusho kule ntaba ngeke ube nokunye ngeke ube nokunye ngeke kusaba khona ezinye izifo uzoba yikho kokubili uphile.
That she asks to her in the name of Jesus Christ. Amen.
Nginikezele sicelo asicelayo kuye egameni likaJesu Kristu. Amen. Baba Nkulunkulu muphe lokhu dadewethu isicelo sakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Kulungile dadewethu hamba kukholwe.
Father, as this woman passes by, I pray that you'll give her her request.
Baba njengoba lo wesifazane dlula ngiyakhuleka ukuthi uzomnika isicelo sakhe egameni likaJesu Kristu. Amen. Egameni likaJesu Kristu nginika lo wesifazane isicelo sakhe. Amen. Ungangabazi. Uyakholwa ukuthi uzokwemukela na khona-ke ngiyakunika isicelo sakho ngamandla enginikezwe wona ngomyalo kaJesu Kristu futhi wafakaza hamba futhi uNkulunkulu uzoba nawe. Futhi Fred, yini esingayenza na? Futhi Fred, isat man, ngiyabuyala lobu buthe emzimbeni wakho. Kwangathi kungamiyeka egameni likaJesu Kristu. Amen. Futhi Collins, Nkosi, lo mfowethu oyigugu ufuna umbhaphathizo kamoya ngcwele. Nkosi, ngakho konke kungaphakathi kimi ngimemezela lesi sibusiso phezu kukamfowethu Collins. Siphe khona kwangathi umoya ongcwele ungafika phezu kwakhe futhi kwangathi angagcwaliswa ngomoya ongcwele. Amen. Futhi Collins uzofanele wamukele uzofanele ufike nje uNkulunkulu kuphela uyasivivinya. Nkosi mnike isicelo sakhe kwangathi angakukhonza nomndeni wakhe ukhonze wena ngazo zonke izinhliziyo zabo. Nkulunkulu nikeza udadewethu isicelo sakhe kukho konke ukucelile kwangathi angakwemukela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi nikeza lo mfowethu amandla okuqina ukusiza ibandla lakhe kwangathi lokhu kunganikezwa ngimnika la mandla okuqina ngoJesu Kristu. Amen.
The Lord Jesus.
Dadewethu leyo yinto esabekayo onayo kwethuka uyakholwa ukuthi engikushilo kuwe kuyiqiniso na uyakholwa kodwa ngikunika ukuphulukisa kwakho ngegama lika Jesu Kristu ngokuqinisekile nje njengoba ngimi pulpiti kwethuka kwakho sekuhambile kuwe
Lord God, to my precious little brother here.
Hallelujah.
Guvela kuwe wonke Nkosi Nkulunkulu kumfowethu mncane igugu lapha kujula nezinjulo zomoya wakhe zibiza njengothe lobizana nodwa ufuna umoya ongcwele uyihloniphile inkonzo yakho Nkosi ngazo zonke izindlela abayingazenza ngamandla kamoya ongcwele kwangathi kungafika phezu komfowethu futhi agcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu nomusa umoya ongcwele memukele njengoba ngimnikela